아멘. 나무는 바 조지 베키 미지스 앵글 오요 님보 엄보투 어범부인이 요언스 지오진 차진 제수 아구보 와로 오레시아부요 무디마 우사바랑가냐 무모니 카메라 툴리룸비트 우리 제주 리노 에이조 자리지엔 디지탄 지자 베키 이구리시아 문문가노 오구노 님보에레라 마닌디 우지인디 지인디 제수 나가보라 아보 토리룸비데 마닌디 이구바 오구노 아두보 수누마스구 아리미 룸비데 마닌디 이구 이구바 이구노 구보투 이푸모지노 에요리노 수누마스구 이구 이지시지 여기 쇼온토 제안다 구반디가 무지인디시 쇼온토 에가 부탄나바 부요 에조 이지시와 안비리시아 구무이 이구와 구반바 아신투 에리온당기 대주 아니니 네야구티 펜디리시아 이부요 이구와 구가나나 내가 뭐가 와진 디기랑푸 베레 진디 나비자 아야 오라나 오비로 마테포 아리미 진디 나 조게라 오군노 누가 뭐가 붙이 니테핑아 에지 이군이가 요언세 에리아보보 나무룸바 우구바 아루가 같이로 마닝기 안토오메 안디스웨 지푸모진노 에어리노 우리슨 투쇼온토 젠디안다 이과암바 보냐와 구티과로 구티 젠디안다 굴롬바 뭉가노 이투지탄지 이투이무 에요 제가 가지타 에리온디 젠디안다 굴롬바 나 인가 나인차제요 수누마시고 다투리 단디반디 즈공케 지암과가 목자 다오온디리 대구문가 군문수 중은사 다보고 다투건지 구바 보구노 우리 지암과가 목자 오 베레 투노무이 바루가 에륜다쇼마구 노리 무수왕간 오구노 우스구 와마가 목자 미냐 뭐뭐고 무수왕간아 보고파가만 무리 뭐바지 시리온세 우스구 와마가 목자 리비안디 시아구카라 베레 다투건지 보여 이구조야 무지인딘 파오 오 운지시야 이반나 무지고로 yomuga intu wangu welete uwasha zisanizi yabo nyomulisi mboji wete abondi andaku numba umuya umu wanu kuzintu zianu zivotu ezio yomuga tujitila muji indi ya Christmas elonyobo nabanagasi abo baga unka kutala ogia magubika zili omunganda zintu yandiswe ya kutiji indi tuwaga siga ogia wagali zintu yaga jitwe gale alimi yaga ribambitwe ugulia namurumba kasimpe ulijejo agwe kutileza igamulongezia yonse Ero mungano, mutiketi ili abori nini, uti inga, ndabora uguno, alimi kuweza zisani, uti, na, ngaribu zianda, unsuti, barandi pansuti, mwaga umi. Ero bensuma bangu, basibuya, lagaswa gundi pansuti, abobo ndi ya uti, uti na guligabotu, ndi andagana zintu izimbi, mburi, machati, utu vesti, azintu, ndi andaguweza mali, mburi jeju, uti na guligabotu gumbungano. Ndiandigana ijintu winda na windila mweji tansuti ponya ajindi elorino oyumurambwa na mugoboshi wazwa utu imbira mwesi George Smith iguzwa kumusanza mutuksoni wakari igunga kutala mbungano yabo kutala oguya mbungano ya Baptist ya jisuminano jipya gaweshi imba misinari ya kutiba jisima mbungano hatandila kujiroba kumusanza Mu Mexico yagale, eryo kuli bantu babotu nchobeni oguya, eryo wawusi abanyina, abonse babo, bantu babotu, eryo George mwarumi mkubushi, muwotu wapati. Nda usabu yoguti tatupa ijwi, liya bumboni, yata nakara ajunu, waru ziaro ufutula ilwa Kristo, mubu umi wakwe. Eryo lino imirombe, ndagasha mezia ogu nukutariji ndiji namfu ya inda, iguti mirombe, keta na unka, mumisu angano, inga ndiyo obora ogu no, aguite pina, usanguna, eryo mpa ogu unka, kumasena. Awagari gambo, iga kutola matepu kubantu, pao inga ndabora oguno, akutepinga murumbe, elio, pao gunga kumasena, akugamba uga. Elio inga japa, ibantu jowe, guli basi kupanga matepu, kupanga tepu, akuitolele ziantome andiswe, murimbo tuwaga unka. Ino ndili bandira ikutola lwe nurupati wanchirano, ya gangeri, abobo nse, tegagonji ujita jejo, ikuzudalini, wabona, elio, Oyo uwe sama tepu, uyo elera kwa uwezele. Mburi, mbotu unka antomwe. Eo ndia ya uti, nebwa bobo, saata bajisi musuangano. Waguma tepu mwigi ino, naji ntuyimui, naji mbi ujatikizia. Ntuyimui ujatikizia matepu mwigi ino, mburi gonse. Ndia ya uti, imuwesu, sotmani, mkwari oguno, kavera, ulai minina imuwesu, magwa, tandizina mkwari oguno. Nape, ndia ya uti, imuwesu Freddy, mkwari oguno. Mtu umwe, wati, waligo oguno. Elewa, ya kutiba jisi msuangano huigi, ino, ndiza junza masigo, na jindi jimui ujatizia mate, wali kubandiga ujatizia ingao, ibusigubo mui, muganda umwe, ndi ya kuti jindi, ya kwana, ujentu yomui, ikuti, babweze, agupanga, mabambe ujatizia ingao, agobo kuzidali no, antela ndio gana nabiyo mirombe, eyo, mjenta na guma oguno, ujigombelo, igumbi, mumisuangano. Elewa dino, ndi jisi, Wianda kuba ulumbide kulireza ugumboni obo wa mwesu brea Jitika kuba kuti mwesu mwesu brea Wali kede mponya hao Sunu masigu kede mponya hao kumbele iliesu Oyo waka jisi imusu kwa munini Yandaya ya jindi mwami naga ndambira Jindi nagari mwesu brea Iganyu ngene gonse Iga umoga Iyo musanku wago munini Waka kwaigwa kumneso mburi Vobu usiondwa motoga Halimi wakari mwji mwji bia virogo Kale kujindi indagali ikugomba indagabona mwono na mwini ni kari kabotu Yo mwesu brea mwini wakandiromba igati mwesu brana Sao yungu mbubo mbamba imwami Indagati mwesu brea brea kumbubo mbamba imwami Yo mwesu brea nkwari okuno sunumasigu Yo tulirumbide igasimpe iguwa mwesu brea antomwe andiswe Yo wali ujiswa ipenzi nini ya gulibiliga Ilo satani wakamuma wairupati okuno kutari jindigila mfuja inda Ikusa mujitia ikutandishoma Ile ujindi satani nagali kujita yegu Mwami wakasiga nchobeni ambari Akuji obunu na ulingwe Akumuambira ujatigizi anchijo Ujigwa solabu yo Akutana isiga jindi Jaje yo, elio mwesu brea muntu umubotu, elio, mwenda kuti, mwivaru, waro vanga, uingu agati, gamize, harije yo, jagujita, tazibyo nzira, ya kutola, elio ndashoma, mwesu brea kutileza, walimu zige mulemu, wa kristo, alimu walo jisi, zingi, yanduwe, ikutujite, kambo, mimuni, ya buzima, za walo, oguno, jifumo, ino, Ejo nchibotu maningi. Lino lino, ndaye yela, jindi jitobela, nda kukubona, ndiza utala kuspring anini, ejo kujindi ejo, ndiza tiyo ziwa, na tiyo panga ii, iniswangano na pe, okuno, utofason vi, umuagwe, wajindi oyo, ngwerede, iguba munowe, amumasi, agu, Scandinavia. Lino ketana iwuyo kukweza jivalo, kambo tujisimu ndando wa mipairo kubora alimwe, nivanji bali kwanda akuhonse, mbulambo, azimizi, alimu ndirizi nyebo, chiu mga pati alindinye. Eyo ndagaima, zindi zingi iwangu, ndagainda munsi, ndagaindi gaina, useremuna, mugaintu, ndagabo nabantu kuzunguruka, miliango, eyo ndagaye ya, nguni wamba yutimaga ni mawotu, tagiri intu jigwerelezia imaningi, aliko munyiga. Masimpe mbwabete. Halo, alagwerelezia, abo bayanda, abo bata andi, mwini, tabajiti. Balo, tagabi, pere Jesu, ikuti nda, gati, ikuti na nda sumpuruwa ikuzwa anyiga, ndiyo gwelaba ntubonse kulindu, obo bujiri bwini. Ejini ndasiga oguno, ulibyo zinjilogo, ya wamba, eju ndede, juganga, kule mbalenda, apepa ejo, ya wamba, awa, wajini, nanda, uli zinjilogo, ya wamba. Uluba ibu yo ejo, chwerete kuyo amba. Lino nda wisha kuti ba wisi, na mwesu angren, babi zigwa jifumo jino, musinaria Jesu Kristo, ede kuti na mwujiz angren, abalo nkobari oguno, ndi masimpe ejo, nchintu jandisi kulimbabo, mkambo oyo, wali mpairo wabo, wali onsi, kwa miaga minji, ejo mwesu angren, kufumba kobedi, leza gulongezie jabuhuni, mwesu wangu. Ere kutina ejo tajiruzi, leza uyondi bamba, iwiji peda ibu inguzi, ubuswa warubeta, mwabona, ngirizi, giriruzi, ndiyo weza, ibu bi wajejo, mbombo nchobeni, kambo warombini, nyomati, sena jibamba ruandano, uliruonse, jaga jita uli paolo, bagabuzi ya inzira, babagabizi kwa, bagati, bagalibit, igare guinda, uli johane, mtu oyo, wagabizi ya jesu, paolo wagati, bagajita kubora, akubizi kwa, iwabiri, harubo, Musina ya Jesu Kristo. Eyo tawe muntu naba omwe, Baibele wakasola kubizikwa. Musina ya tata mwana na mwya usalala. Tawe bantu wakasola kubizikwa. Mbulibo obo mane kukunganya wambungani. Ya katolika, ulao, laonesia, kanso ya laonesia, laonesia, Rome. Konkugo imuntu mutanzi wakasola kubizikwa. Kubelesia mabande. Imunombono wakati kulindime buzu wabumui, ndagati, ikuti, imwami Jesu, yondesina iliagwe, wakati, ndagati, ikuti mulombwana wakusigira, wakati, ikuti iwambaru andano, ruliro onse, ndakamusiyanikiza yabuyo munjiso yakwe ine ndakati kuti na munthu wakusigira akuamba ndakabizikwa muzina lya dhuva lya Saroni pana yakukuti nthanda yakubujado zainga wati amen kulicecho wakati pepe munene ndakati mbokuti mbonga zainga omubiza alimwe ndakati iye munene ndakati mbokuti mbonga omubiza wakati inga ndamubiza muzina lya tata mwana muya usalala iyo ndakati iyo njenzira ndiyeikamubiza nya muzina lya tata mwana muya usalala ndakati lino dhuva lya Saroni pana yakukuti thanda yakubujeto ali masina wakati mbombopo aluma bandu ndakati ndikuponya tata mwana amuya usalala lino inga ndamubiza muzina lya tata mwana amuya usalala ali muzina lya tata mwana amuya usalala ngumwami Jesu Kristo mbombopo abobo ndamba elyo wakalubona shoma nape wakali mukwesu Joseph Matheson Bowes wau Chicago mulombwana muyu mumaningi wekasola ikuzidiriwa andulo elyo ndakayeya ndicisi ibana vabulongo vathandila kuziulu zotatu ena zone ivakupizyalino jindi ndasika mu Africa anguwe abelede kupizikwa alubo lino tule lumbideloko mumoni wa makani mabotho elyo abobo lino Yesu akati jindi nakali anu anyika nebo ejo chemvwa cheganana eyo lino ndiyoamba ibuyo uli athovera esu ikuthandira maminiti ali khumi na khumi awasanu yatanabyobweza jibaro jangu alimwe jibaro jifafwi ilogo elyo mphawo tulaba amundando wa miphairo ndabora kubusena mumulimo wangu wokonkhwe ndeledekwa kwamba chinthu chimwi elyo ndi Yesu wakajamba ejo chakamvwa nchechicho chakakanana eli wakati ndamwita ikuti ibalongwe bangu alimi mulongwe wambira balongwe ibabwe zinthu zyonse paulo wakati munchito 2027 zikakakirwa kumulungulita luyando lonse lwaleza mwabona ili yakube kuti ndisangane tino masiku akwamba inthu chichionya anthu omwe ayoyo imusalali mulemu wakale iulusupe kwangu ruinda nseka kakirwa phere kumulungulita luyando lonse lwaleza munthu omwe wakali kuliziya imwe yamathepo musupa mumwe ilyo nkhambo buyo yakuti yakanyamya munthu omwe vakadhupula ikuinda mumphulungwito khapera mwanakazi wakalichisa apopo anthela abuzwa kumwi ndiyozuliziya bumboni iwangu ere ejo jindi jakusira alimwe ili ndilibambilide kunkha ikusikira jindi ijangu jikasike ina chinthu jiyo ndinyonganya ikusikira kujindi ejo mwabona lino tulashoma mumakani mabotho ngaonya njirabuyo baibeli muli lembedwe alithondekedwe kumaninina elyo eyo ikuti nanthopolo ilithondekedwe eni kumaninina amunzira yerede ikuti na yauma mbakani jindi chitanzi yojuma jindi chapiri azindi zyonse ikuti na musamu na muthapi musansa wasiuka inthapi alimwi nthapi eyo yaziyala imudyera umwi jindi chithopera musansa wasiuka nthapi yoziyala muchopo nguonya wa mudyero ikuti na Jesu musansa alimwi sebo tuli nthapi alimwi nthapi nthanzi imbungano ikuti musansa oyo wakasonsa vakalemba bhuku ya ntchito kunzeri ya ntchicho elyo eyo nthapi nthanzi yakabiziya muzina lya Jesu Kristo elyo vakachise lezamumi akati kabe oyo wakachita zinthu zyoonya akati kabe ezyo yakachita jindi nakali anyi kwakuti ibanthu vakaziwa kulimbapo ndekuba kuti vakali ibanthu buyo akataike ikuteti vakali anthu omwe a Jesu ambo bumi bwakwe bwakaliko kwinda mulimbapo mulimbo ikamba ikuti na ndakachisi muya wa Beethoven mulindime nekalemba imbo ikuti na Beethoven wakaphona mulindime nekaba Beethoven mwabona ikuti na Shakespeare nakaphona mulindime nekaba Shakespeare ndi inga nekalemba ziyapiro alimi azisopano azimwe zimbi ikuti na Shakespeare nakaphona mulindime ere kuti na Kristo ulaphona mulindime milimo ya Kristo mwiyo wachita mbombopo jilera tekupa elyo ninzi Kristo ichwi wakati ikuti na mwakhalira mulindime ichwi lyangu mulindimwe kokuti amulombe ejo chomuyanda iyochitwa khambo ijwi nkholili liyandikanabuyo mumuni elyo mumuni ulibamba kuphona apopo lino ndiyomwambira chinthu chimwi lino ejo chetakamba kuzwa kumathaliro elyo chakuti jintu eyo chotwakalangira kwa jindikira mfuloko ndikudyera kwa miyaka minji miyaka yonee nayo sanu nandi zakuyindirira kubwerwa watatu lino kwasimpikizidwa ami ndilimasimphe kuti nyonse mulizi mbakupete linamu yeye takukapi kulikoziyanisa kwacheco khambo tachikonzeki mwabona tachikonzeki lino jili mukupako ero ndijise ndakachenjezekwa uli ceci ikuthica ino konya kucindi eco lino yakasowa kucithika apopo inga wazipya ikusu wankhuko ayakathikanu mwabona phere takukaperesedwi mu nzira mphati phe ikusiyira kanso eyi ithalike kuziyumyana ero cindi yacitha cindi eco yacitha pana pentekosteya zimwi zimbi inga pathandira kukhophera kufumbwa icinthu icikonja kucithwa ero cindi eco capora ico kusiyanikizikwa wakuselu pawo muyoopona eco comwakapona ca cindi icontho kuyupururwa mukusule wanguzu yaco mwabona lino ndede kusumalana mukuvangeri mbukonya mbuyo mbuye katumwa ilutani ndelede kuyamusumanana ikako muli jesi idwi waliyonse alimi mulizi eco cakulangira opo ikwakwima ndelede kuyamusumanana mukuvangeri elyo balongwe bangu pamuciyapoya akusumanana ibuyo kambora lyaswena yakufamba mwabona ikuthi cindi cinthu cimwi yocithwa lino inga mwabona zinthu zimwi zigambya kucithikira ndime thakwe capupi thandambi ye pere ndayamba cinthu cimwe cigambya ubwende buthoperana khambo oko kweisika lino mu mulimo icokera mushule awo ikulangirira mbakani eyo akulindira cindi yakukaperesa pere payoperesekwa elyo banthu bonse balizi eco khambo yamasimphe muli kuthanzi mukakathondezekwa mukuponya kwapiri wathondezekwa eli kuti na muyoye akapothuloko ndipo nopasimuya muli baibele mbolie kati koku uli ngwe oyo ujisi busongo iwatatu wathondezekwa akapotho mwabona thulizi kokupete apopo ubwero kwatatu uli wano uli sotekani maningi chakuti tandiyerede kwamba ikunji chatikicha mkhuko mbuli mwakandayambira kumathaliro ngati oku kuthambi cinthu kuchatikicha mkhuko mulayeya oko miyaka yinda ulaliyambirira kwini mwabona pere nyepo ndakasola ikuphandulida pamwi khapela ndakarupiza eci ciyopa cinthu ikuti umuzezo wangu thandambi kuti mwami wandayambira yeci eci ciyopa cinthu ciyothalisiya luchomo lwakukwempha lwakuwunkhira mwabona mwabona elyo uyo neye kubathama wakayindikanini lino wamuyeye alimi oyo wuswira kuthepo e inga wabona ikucintha kulipopo mu mulimo wangu yonyapuyo ujokera musule ikuthali kuthantha ujokera musule tuli nkhonya kubukhalo lino alimi tachikonze ikuba tachikonzi ikuya kumbere kuli konse twede kulindira wakayindikanini kusikira eci icithike okuno ikuziba zicithika awo cindi casika pere wathondezekwa chakumaninina kuyopora cindi kucisi eci oko cisi eci ociyopere cangu zonse ecio cinyama pekeka cisi tacithana eyo yakali roma ya buhedeni cindi ni yakapa roma ya popu mwabona ikuthi cisi eci ndiyo citha ceco icomuno co 13 lacipandulwa ca nthangalala ikaperede kakayuthuka ikuswa munyika cinyama cimbi cakayuthuka ikuswa mumanzi kuvula amakamu a banthu akaperere kakayuthuka kuswa oko wakanyina banthu ikaperere kayiminina bukombi ikaperere kaleza elyo amuyeye kakaambawula mbuli kaperere kakali kaperere elyo mphawa kuinde ikayindika kathambula nguzu akuambawula mbuli simwapa ikuperesiya cyonse I simwapa inguzu simwapa ciyaka cisi datana ilyo simwapa ngu roma yonse apopo sata muponi ikapungwe ka roman jando ikapungwe ka protestant cikosiyano kucinyama ikuphanga inguzu ezyo ciyosungirizya pa protestant onse mbuli lukamanta muyerera kuba mukhanso ya mambungano naphe tamwakakonzi ikuba aruswanano nagu ku jiri mudimo yini inzira eyo tokonje kunka kumungano akukamba uka itakuti udisikadi ya uswanano na jizibyo jimwe eyo lino kubantu mulindiswe tyo isikwa kuli eyo kumaninina munzira imwe ombombobo kambo abaga kunji kujijita jiri mkozi umya eyo mpo balo jindi eyo jabona kabena kusianikizikwa wabora kubusena ogo umuchan kwa kuzwa au amulangirire eyo kere afi umuambira umamiti mashonto amulangirire kukwerwa kwa tatu au mwabona kabena kuyoba yanchobeni uli baswegede kumaninina peregu kuyoba wanda winga ambungano ino tulimunsi maningi winda mbogo boneka kandizi yindi pere jirimunsi logo ndiza njega maganze amuntu mumbi bazotaligira kutanta ndiza ndiyotogwa jindi gajitanaga kandizi eyo jindi eyo ndiza ni wigi ibora ya kutumuya usalala yobora uleta Kristo Jesu antela labora wigi itobera antela labora gwalo sunumasi kandizi jindi tayobora tatwambiri eyo pere ndachoma kuti tuli munsi maningi yakuti inga tinda fa kukongora ni babobo kunyaka yakukomena iri makumi osanwe ayone tekafili kukongora kusikira ngaliko kuno mwabona itakuti ndatupulwa ntoboro kuchayikwa na chinthu chimwe chimbi nzira imwe yakuchayikwa kukongora vyo inga tiwa ndi jaya kusikira akabore ero ndachoma obo iyo ndiyandakwamba eji ndinajambi depe bele kuendea na urugwa, kuendea na uli ejo, chagamba, nyaga iri magumi otatwe, yaga inda, nyaga iri magumi otatwe, haitatu, yaga inda, umulonga kunselero ogia, mu 1933, mwini. Ejo chagamba, nitu jonse, jaga jitiga, mbubonya iwoyo, inga, tinda jijita, pere mulumbe oyu, yozi ya Jesu Kristo, unyiga, kambo, mburi Johani Mbabatisi, mbwaga tumwa, usorela kubora utanzi, mubonya murumbe uyosororera kubora wabiri eyo Johane wakati amubone gaberere waleza oyo ukusya jibi janyiga mwabona abobo jira jira kwa chanya logo mwza jionsi eyo ndirizi jiojita murumbe uyosumanana lino wakali zintu zimwezi pati jaga jitiga murwendo ifumo jino ndajisi miswangono ya kubuzi janyo muganda okuno eyo I mrombwa na mugubus wasinaria otri ambweni mwajiro muno sunumasiku walo uswaku San Antonio, Texas wakabora ubuzia na jindi ni twakali unka kudarasi uzwa u California utegwa tukonje iuswaya wabu yo obusiku omwe ujikombero jabo wabusiku omwe buyo ilio bagali ujirangira ibusuba baga tobera na obire ikubona kuti na inga kwa jita chejo yeri wakali kundambira kutatikizia seka lina iba ku San Antonio ikuzwa muswangano oyo mutanzi lino muswangano mutanzi jindi neka siya ku San Antonio ndakaliko ndayera amuke soko alimu jikolo ja Bible yamasi eryo ndaruba buyage bupati motoka wede akuswangana yeri wakali busiku bwango butanzi na busiku bwabiri ndayera ikuti ibusiku butanzi jindi nekali ikwenda kuya kuchipumbiri munthu umwi wakabuka mubuyake kulale kusule akukana na amyambo mbuli I machine gani kayitupula eryo mwakakhalira buyo ajunu yaindi buyo kanini na thopire mane umwi wakabuka achipumbiri akupha kuphanduruzi ero ndakayima kuli yeyo chakali kwamba ero ndakati kumwarumi sena uli muzimu arumi oyu wakati pepe munene eri wakati ndakati mboboti mbobora okunu wakati ibantu abo neberegera ndakaliku bari okuno sunumasi eryo bakandireta ngu wakali simbizi wembera ng'ombe eyo ndakati inwevo jitanzi wakati sena uli muzimu wakati pepe munene sena mubwene eri ndakati nondweni eri wakali ii musambazi mudoropo ero ejo tokagamba mui lino yonse ndakali ketana ibiya ikabotu ndakali sikudona ika anini wakwamba ura mnyambo ndakayeya ikuti ikunji wankuko wakali ikwakunyama ero inga kwaba peyindi eji nijakambwa obuphanduruzi bwakali mbubonya ulibobo angelo wamwami mwakamba kunsereru ya mulonga nyaka ili kumi aumwi akuthana bake mbuli Johane Mbabatisi mwakatumwa kusololera kubora kutanzi kwa Kristo watumwa kusololera kwabili mwabona echejo mwejakapete yindi angelo oyo mumuni oyo wakatondezekwa chakumanina onse ikuinda kumbungano kudzwi kusayansi zintu zionse ziyachitondetya mumuni oyo wachindi chawo chithanzi kuonekera kubulaya lawingwi mponya atala awo ekapete ndikuthandira 2 o'clock isikatiwa kumathalikiro achizapukiro mponya okuya mponya kunselero okuno kumathalikiro akagwagwa kaku spring mumanzi ino eyo nyaka minjiminji yakainda ilyo mbuponya bwakamba wachithika achindichini oyimukaisi okuno wali kundambira chifumo ino wakakwatha musimbi kuswa kumbungano okuno mwana musimbi wamuchisi noes elyo nsezi ndayeyera mwalumi mukupusu sankholi okuno mukaisu otri tandizi wakali kuswa ku san antonio tandizi nankholi okuno naphe wali kokuno chifumo chino elyo wali kundambira ndashoma walisiyanyina kuno kuchindi ndamuswangano oyo walisikasunthu wonse ikumi kwakwe khapera wakalethwa okuya oko kwakali kuthanzi mathalikiro amulimo lindi nichakamba echo akutswerukwa kwakali wakupikha imanza apo ali ilyangu acheco chakali kuyowambwa inga chiyopa checho moja kapete ino ndakamwambira alimi ipanji mbakamboni suno masiku ikuti nga chiyochithika ikuti ndiyo sibanga onja maseseke amoyo wako yomulayeya echo kachithanasola kuchithika ikuthandira m'nyaka yosanu inayi chisambomwe komane echo chakachithika kuthala mu canada wachindi chacho chithanzi khapera echo chakachithika pawo wakati kuti na uyosumanana kuba sikusinizya yosumanana buyo elyo lino chinthu chatatu chachiti mwabona usumanana kuyokuyenda ili wakamba kuti pawusi pakalethwa mundando akuambiwa ikasunthu aka zimwe zimbi mupayiro wakakombwa khambo kanguwe ili kukainda m'nyaka ili khumi achisambomwe nandi yakuti mbokupede ikuthandira m'nyaka yainda ili khumi achisambomwe na khumi achilopa ili wakamba kuti thayakwe naka chisikusunthuka wankhuko ikuzwa elyo ili kuthandira maningi ku m'nyaka ili makumi ali lusere ayosanwe yakukomera khapera thanaka kusunthuka ikuzwa elyo ino nchinzi yesu khristu mbopo ja nguwenya suno abuya m'nyaka zena mak mogani uli mubuyake muchezi mak mogani mulindu oyo wakalidwe khulenge nasi mbanga yebayeya muchezi mogani kuti na nkhwali okuno takonzi kunjira wakali nasi nyomwebona mathokerano amasina apachisi ikhulenge mu rosdale mwanakazi wakali mbanide ikuthandira m'nyaka ili khumi achisambomwe khumi achilopa amathokeranwa amasina apachisi khulenge mu rosdale yende jim tom robertson timilawo uimenina timilawo muna kristo uimenina naka ngwakuchatiliza yankhuko wakaunkha kuchibhadhera cha baptisti yolingawo akubona kuti na yakalilulebe khamba pawisi pakali munkhamu yenderezya mushomesi kuchibhadhera cha baptisti ili pakalangalanga bulwazi khapera mwanakazi wakalede kuti kafide m'nyaka yakainda ili ngunasi okuno mu jeffersonville muchibhadhera chindi nakayima mphonya awo chindi ndipakachitha kumuchathirira kuyima ikuthapa kwalo ikuyeya kwakwe pere wakali mbubowa pumbwamba imwami khapera ulaphona wakaunkha kukusirisi wapunasi mu rosvel ilo mulombwana kunselero uno ndikusena kwa khandi kuna skif saba skif pali okuno sunumasi ndi payanda ikuti pachilungulule ikuti na khopari okuno toni skif munthu mulemo wansepambotu zinthu zinji chindi nekaliku ndapichira kwamba chechi pere mbwini patatha pakalikunga pandipha masenti ali khumi kuti na ndakapereka mbwiki yonse alimi ndatikunga ndasika kudolopo ndakuphangina mchinga yangu kukusena kwa mukweso mike egan umwe wapashomesi okuno a jim paul ndiye kuti mwana wakwe nkhwali okuno zimasiku imi amepo a nst pisha khapera twakalikunga twasilamukira kudolopo akuunkha kuyoyepera filimu kumasenti osanwe alimi twakalikunga kuyepera ziphekupheku ya zifoto yakaindi ziumwine twakali pana panini alimi galipyanda ikuthandira m'nyaka ili lusere khumi yakukomena twakachisi oyo william s hart mwinji kwanu nyepo nopalombwana amuyeyi imiusopano wakale ziphekupheku ya zifoto ziumwine alimi nsekali ngozi ikubala ndakalikunga ndayepera ibuyo echo chakali kuchithika elo chakalikunga yachisiphera chonse alimi sekali kukonzya kuchimvisya pere ndakalikunga ndayepera echo chakali kuchitha iyo ndakalikunga ndichisi masenti osanwe ambi elo palipo ngaye payeya kuwula ice cream koni ukhopiri chipotu ndakalikonzya kuwula mu ice cream koni othathwe kumashereni akhwana ziyandisi zipya tenda kali kukonja kujatira ice cream cone abobo ndakali kwalya elyo ulijanina mmashereni obire akwana yanisi zipya yakali kutandira ijisera ya paundi ya zintu elyo banashim bagahapanga elyo nali kunga ndanjira omuya nakukhala wisema nakulangirira William S. Hart elyo mulomwana oyu mupati anini kuinda ndime wakaumwa kupulwasi yakuti vasyazi bwene vosanwe vazizwe ibaku gospel vakamuindirira ikulema ikuthandira mapaundi ali makumi one aosanwe havera wakali kufa muga Morgan wakali musilika elyo ali muchimo chilipopo wakachisi zinthu zinji maningi mapunga akwe akali manidi pameneno kakwe akali manidi mapopo akwe akali kuthandira buyo kukomena bobu gonse elyo wakalilete okuya gafa eri mwamugani wakaletwa okuno kuphekwa ntchito bobo wakati kuli ngwe jindi jemwi ndakali mulwazi wakulenge akuthalika kumwambira wakati ngoni ngomba Billy Branham ba wakati ndamusambarira chikamma kazi ya ndisi zipya ice cream cone wakati ndalibuzya kuti na inga wandikombera ino ndakaunkha kuyokombera juni chim elyo lino kuti na inga wayanda kwamba ula kulingwe ni khandi ya chim ikunselero awa umulyango nguonya uthopera na mulyango wapiri ikuswa ku Lawrence Theatre kunselero lyakagwagwa ka khandi chim nyonse nyepo okuno mulisi oko kobede ma mbomwi ibusena kwakaindi maningi mu Jeffersonville ili kujindi ikalete awo gafwa vasyazi bwene vosanwe ikamuphapuyo maora akuphona yakali mbopopo imbwamba imwami tokafukiphe pere uyo ndisambalira ziyandisi zipya alupo athala akhaunti lamfu ndakaziva kuti wakaphoneseka pere ndakali luwige eyo wachindi chilamfu elyo mukaithu amepo akali yakuselemuka kuyowola maswiti amwi jindi netwakasika okuno ku Christmas iyo nzira thandizi yakuti twaka sola ikwele yabashim pambo ikanji ikunkha okuno uli zimwi zintolo izi zisambala misamu akuchibweza pere twakaima kumbere yabana shim jindi nakanjira mchizi wakwe wakalanga kapera wakati mu West Branham wakati sakula muye ya juni ndakati iye elyo mphawo mulombwana uboneka nseba imbotu muyumu usunyena nchopeni elyo ndakaenda kuya ku kaunta ndachilanga ndikalanga ansi mbuli bobo ndakati ndiyokweza paundi ziyandisi eyo zipya elyo wakati iye munene bobo mulisi wakwe wakali ikulindira imukaithu wangu elyo apopo wakagusya elyo ndakati ndakali kwalya ini chilamfu chainda okuno mmafilimu akuthamika muthwe wangu elyo wakati inya ngati vunji kwapana bala ula ezyo vachula ndakamba wakati vatata vakaphanga yeyo vakanza inzira eyo ndakati ndapotherwa nchopeni ino nakamana kuchiwamba chonse akuchipha indime ngati sakuli chinthu chimbi chilichonse elyo ndakati kandizi nkhapera lapuka oma wakati mu West Branham ndakati nzezi andi zipya ezyo nzekakwambira mbopopo mbwamba imwami ikuthandira miyaka yosanwe yainda wakati mu West Branham ndakaphonese kwaloko chakumaninina kunyina kwalo ikupa akomwe ndakachirwa anini ikumva ukuthwi komwe niyera kuti ulimuku komena ikwakwe wamumakumi osanwe wakati ndakachirwa anini kumva ukuthwi komwe khambo ndakandipha musamu munji ujaya mabakitiriya jindi nayekali omwe luziya lolukambya lwa Jesu Kristo inonse jisi ije ndi jinji ilino yakwamba chinthu chimwi ichimbi pere ndiyanda ikwamba ikambo aka mbanga ipayeya kuthatikiziya vasikale ya or wakati ugwaro wakali kundizinga mubumi kwangu chakuti nse tekakonja kulungwisya elyo wakali alumwi wakandizinga elyo chakali chindi musa nakakonja kwambira leza inzira mbothu kuinda eyo leza ndyakazi mwakuchitira chinthu chilichonse chindi musa nakati ivanthu kayawamba leza iwako wakali ikukonja kumulonja pere takali kukonja kumupamba kapera musa wakali wala akati awo kumane ndakajana kuti musa oyo wakali kristo muli musa wimini na panthu mwabona akawomphawo alugwaro oru ndiwe takakonja kukambauka ali ndulo kuti na wamba kudundu eli kosiyuka elyo nyepo mulizi ikano apopo ndiyo kayindirira ako lino kusonto mkhwekazi oro poro wakali ikundisololera elyo ndiye yakuti mukwesi wut amukwesi fredi adalo pokalimo buyabi abo njaga libo jindi ejo njaga jitiga nampao ibuyo njaga mana kujitiga oguya yomweso rodni amweso chari iguswa kumusanza mu Kentucky mwina omujisi ud galo njaga libo jindi njaga jitiga kumusanza mu Kentucky ejo njaga jindi jabiri njaga jitiga ugana na byo rusutu mugoba sintu ezio yatagaligo mwabona uganani jindi jonsi akutondezi ya magwaro akuyumya jindi yatatu njaga jitiga wakali heti right saa heti kwali sunumasiku oyo ngu edith mbanga ibazi heti right mwesu utu andime wakali kede ogia jindi njaga jitiga malumi jindi mwia usara ni wakati kwa mupa ejo chanda kabela tuwakali kwa amba ura ujatizi ya jeju obo balo basigale wabaga lengwa ilu nagati jalo nchintubu yo mbojibete ujehova chaire jindi yo Abrahamu nagalibi andigana imu gutu ambelele nezo wagapa oyo mkutu ambelele elio wa wagapa ka sigari ulagwa nja iwamba sigari ibu yo igulengwa kambo ngujirenga mbubonya ibu yo mwagalibu gonzia wamba mkutu ambelele Abrahamu tawe nagamulomba wagalibi osumana na kujijita ibu yo luzutu kere yagatondi ya kuti Jehova Jaire wagaligo jini nega amba jejo mwana kasi muba uba mubombe wajini jitanzi ogu ni waka sola kujitiga ugweruwa kwa tatu umontonsi wakali mwana kasi muba uba mubombe ili ujana matola ata ndila nyanda yovile amwaga kasi ya kupone na iwagwe ose kwa kali ikujana iguswa umplasi iyagwe nini mulumi wagwe wakali fide bana bobire haba baga banga baga parangana ili ugasiga agusanga madola ali magumi obire jejo ukuyaga kwa jikombero eji ilo meda wakandipede mali jifumo ejo asilio asintusimwi madola ali magumi obire elio nagali sikujichosha kulingwe ibuswa obo ujindi negali kumusanza okuya ikutegwa gata jibadeleri ele taga jitambula iyo jindi wakali kede kukona elio jindi indagati jintubu yo chezi kuti walo ujiri Jehova Jaire elio iti muba uba wagamba maju alulemi wagati agonkasi mperuzu elio jindi nagamba jejo West Bankswood oguno ngumwi wa bagaligo iganda ago baga hungwa mbulikuti bagali hungwa muga elio muya usalala gati iti gilionya elio ya gagana na ujatikizia basigari gati omupa ejo chalomba elio nagati Mujize hetu, mburi gamboni umbele, yaleza, eji, chenji jo, inokutina kuliku sumba uzia, kuliku onsu, umuseso wago, kolomba ejo, choyanda, ilu na, tajigabi kui, mugwela igwago buyo, hao, ndimu sisini mubeji. Wagati, mugesu Branham, gati bonse wagati kulila, gati, ino ndilo mbenzi, gati ulimuje mbele, alimu pona ajirundu au, ya utawe mali, ngwarombela, jejo, yebo ujisi, mujizi, muba uba usunkuta ukede awa Edith oyo ngoto wako mbela wa miaga ngoalo mbela kuponese kwa kwawe nagati iba uso abanyogo mbaje mbele abayabe hete ngo abaro mbela ufungwa jintu ncholomba mujizi heti lino ikutina jajitiga nape jionya lino elio nagati waswagu ndambila buya ikindionya gati omupa ejo ncholomba elio karanga gonse gati ino ndambe nzi mwesi Branham ya gati kwa amba kukwendisha iwako mbogo bede kwa kukwendisha iwako ikupati na kukwa amba ili wana bagwe basankwa bagari kusegera mungati akusega ili wakati kukwendisha kupati nkwejisi ndufutuko wabana bangu barombe bobiro ya gati ndabapa kulindwe musinari ya Jesu Kristo kabela mbabo bagaunga Iwari kushomega lionse mumugano ei Mulaliro Walobala mugana banini Baga kala Aria Kusangia imatende Abantu Azintumbuli ezio Tonse Tulibaga mbole bajejo Wagajisi kusala kuku kwene Banyina Wagajita kufwa Mubonya wa Gita Bonse babu Ere ejo Chaga romba Jioba kutamani Alufutugo wabana bagwe Ejo jagari Jindi jatatu Nijaga jitiga Jindi ya ne nijaga jitiga Agaji pandura ibu yo oguno, jindi ya inda, negali iguguno, gali igutala atundu, ogo, kuo, yambura, elio, pori ya gali igupupa, jabu gali, mbangae bagaji mkwa, o, nyonse nyebo, ya, ogo, kuo, yambula, pori ya gali igupupa, janguzo, yoleza, mugu wa mugetis, uangu gali mwi, au, esere muga, tundu, jindi, David Wood, pari oguno, abusena, umwi, laera, oyo, wakandi jigila sandwich, alimi ya gali imwi, Iku kwene, ndi ya kuti, wakari kusala ikundi jigira, yerede, mubuyo muyomo yandime guri imwe nyaga pungira bawishi nyaga mishonto yainda wagajisi soza jihibi kwa mwama sandwich alimi alimi anyama azintu yonse kazi sangeli antomwe ilio ndagaibika mushati yangu kabela ngula yagawa ilo gai jana ibuyo jizingeji pati ugandwa wa fulawa ilo ndagali kusalamu ga dundu wagali kuo jambula pati tega kwenye agwaro ibubo na janzari yangu unembo ili yangu nogujea ilo ndilisi jintu yomwe buyo ulimu kunyona kambo muo oyo ulimu kusunguruka ibuyo ino kulipa kamboni oguno ulijejo mwi wabo ngumwi wamadaigona ilesu bashomega walo mwesu wila sena mkori oguno mwesu wila halipobede inya onyawa mwesu wila mwesu mani mwagamba kusibu na Methodist uzwa ku New Albany sena walo mwesu mani kwari sunu masigu kandizina mkwari nape mwesu Banks Wood za mkori oguno mwesu Banks uliku ganda Kako rekode, ya, elio, David Wood, ili mwesu Evans, wagaligo, ndashoma, sena mbombobo, mwesu Evans, gaeme Uganda, wagaligo, elio nzira, mwabaga jisiga pepele, iwa masuba, obire, ya utanaba obo, ikuoli aja anda, yanguzu, ya galigo fumpajis, mwesu Tomu Simpson, mkwari sunu masigu, jindi, kaba sere muga kuswa ku Canada, kaba mugusia, kwenguruga, au kambo, nataka kunzia, kusidirira ikuri ya janda ya gali kubora mwestom sena koli mpali pobede ngoyo awa ukeje mponya awa ilo mpao mmagumbi agai utuga ilo ndagati agwesu natuwonse agabi ndaguswa agwe mtu wagali gusule oguya iguswa mubantu gali mwanda agumu gusule oguya agwe mtu wagali gusule oguya ere inkamu yesu nini amwembe si wangombe simbizi elio Tugali basi kukara. Nagatumina mujizi Evansi. Habira. Nga mujitia kutumina muga intu. Mwambira iguti. Ambire toni. Iguti na chinda kunzia. Uzwa. Wajana mtu umi umbi. Waguba amuswangano. Wagali mbabura. Wabantu basi magwebo. Ili atalia dundo uzwa obo obo. Ndagati. Lino jindi. Ya. Mbula ntanzi inini ya taliga. Na kufumbwa jintu. Muya ujiraba. Ndagati. Maminiti ali kumi na kumi. Awasanwe, tamunogonji igubona imanza anu, unembo ilianu, jindi maguo, azianda, kabera, ayolosia janda, yatu kogola, tuli magumi obire, buyo mugati, anini, adundu. Elenjenzu labantu, amjibale, mumutende, oboga indi obuya, agunyonyoga, azintu jowansi, pere, tuagalizi injira, yaguzwa, alimi bagalizi, awo, otuagabe de, eli abobo, tuagali mwa, igusorolewa gukara. Elio atala logo atundu, jindi elio kuo, niye gataliga, nagataliga buselemuga, elio, nagalibu yo utandila jisela, jama ele, iguswa au, hee gataligila, habela chui yaleza ya gati, nyona, agupiruga, elio nagapiruga mburi, mwaga ndambila, mane igulindila, waga indi, agulia sandwich eo, David, jaga ndipa, agupiruga, igutala oguya, agukara ansi, Ile kujindi nega kede au, kabela imu oyo, jau sunguruga, gunga, upera yama samu, gazi eme atala, iluvula ajanda, kiuruga, mbulibobo. Kwiri agati, ndimeleza wabulenge, ndagarungumana, eyo ndagayeya, jiri gulejo, oyo wagari muo, ndiza, wagati, ndagaringa machulu anjiga, ndagatontozia, maku anguzu, hamasiwa, manji arwizi, kuyabuya wambaura, ndagasotoga mchulu, akukuchangu waniangu. Eli wakati guamba ivo yo, uko liambula, kabila liolega, ufumbwa ncho wamba, mchejijo iyo jitiga, ndagati, uko liambula, kolega, elio isuba, omwega mbuli lionsi kwa masuba one, mane tukazwe awa, elio mbwega jambira buyo, mane rufula janda, zitu zionsi ziagarega, mugaindi, omwe na tobile, suba elipia, yagari igu mwega, usula liangu, ndagabona miuo, kayunga mbulibo, uchogera iguswa, unyiga, uselemuga, ndamba iguswa uchwe, kubora iguswa uchwe, yagari kubora, Kuzwa gumbo. Niyo ya gajincha. Akuchogela inza ei. Eyo magumbi mboli jintu. Yamase sikabugo. Kanyamuga mchuru muruo. Asuba ya gari umwega. Mami tumashonto. Kwa mwami jesu. Waga bandiga gulindime iguswa au. Inde iga indiga nini. Ujatikizia munga intu wangu unserero ogu ya. Mboli mbomuzi. Ujatikizia ogo. Utala. Pega unka. Se janigi. De. Unganda. Urujitigo rupati. Eyo. Wagali iwe tene. Kwa miaga iri magumi. Obire. Aibiri. Eroji tigoru pati lutanzi. ndinotanzi imuchato wesu ba ndakamutwala mu lwendo lwa kuphima kambo teka kunja kumutwala mu lwendo lwa kuphima elyo kuya akupumuna wapanakuweteni awalo abobo ndakabanga ndachibikha anthu omwe eli abobo mphawo elyo ndakali kuphima ikuswa chindi elyo ndakali nkhwa injira njeka kunja kumulanganya lino elyo chakali chindi chane ndichakachithika lino cheji chinthu chomwe che chenda iwamba alimwi ndenele kwamba ikwini nchopeni ikuthandira miyaka ili khumi achisambo omwe yaka inda ndakali mu California amukwesu John Sherritt alimwi ndakachisi muswangano elyo neda amepo imukwesu Sherritt amuchezi Sherritt avalo ngali kukhala mu hotela elyo munthu wakaulikidwe kuti Paul Meleke oyu wakayima moonya omu muchipombero eyi zindi zinji walo muna amenia muhubi elyo mukayinthu wakwe wakaziyala mu Rwanda ku Fresno California wakali kukhala elyo kabora kumusanza ndikaleta mukayinthu wakwe kumusanza akundiyita ku hotela akuti sa inga ndaleta mukayinthu wangu aliponye mukwesu Branham ndakati iyi inga wachita buzuwa pakathopera ndakali kunkha kukhatalino apopo wakaleta mukayinthu wakwe elyo mulindo muubaoba wakali chisidwika pati elyo wakali kuboneka ndakati wabikha janzali ako ali yangu muchezi Merike ndakati tulabona na mwami ulatwambe elyo wakabikhirapoyo manza ali ndime ndakati o mumirokuleg wakati seboneki kuba akuchintcha ikuthondeza ikuchiswa ndakati walangirira mumazuba obire ndakali kumusirika mirokuleg mbole jempo muneni okuno mukwanda iwakwe muneni ikuswapo mwi wakabora ngubako kajisi ikurwanwa oko kwa moyo wakayeya yakuli wakali kurwanwa wakufundirira mukanga elyo ndakabikha ijanzali yangu alingwe ndakati mukamulangirire wamasuba mashonto kuchisi chifumu yapuswitirira ninthunthumanzi ndakamuswana masiku ainda wakati wakafuka mukwa konse kuchifumu mwabona ino ndakati kwamba ola kumuchizi Merken ajanza wakati ejo nchinthu chigambya kulangira chejo mukwesu Branham wakati sa ejo chirapereka ajanza lililyonse ndakati ikuti na uli chinthu chilopite kumurwazi ndakati lino awa njowapikha janzali yangu wonji bwanu mwakayima kuchilangirira kapera chi chakachichita ndakati pawa ina chinthu chilopite kumukayinthu wangu kupikha janzali yakwe langa awa oyandwa wapikha janzali yako ali yangu ulikhede alya mukayinthu wangu wakabikha janzali yakwe ali yangu mulikachithirapoyo ndakati uchisi chikoto wovali yakulumwesi uchizi penzi yakupuka inthu ino wakati seri mhwi iwandano ulilonse ndakati uli chichisi beki wakachisi miyaka yopire yakukomena mwana wangu musimbi oyo wakaswa uliziya ipoyo kaindi ikainda wakali miyaka yopiro yakukomena miyaka indi yopire sara wakapora achilawo alimwi chindi wakaziyapwa kuinda kukuphandula elyo ndakapuziya dokota Newman dokota wesu kunserero mu Corridon ku chindi wakumuphandula galange ku ovali eyo yakulumwesi elyo wakachita wakati takwe chinthu chilopite chepona ndakabikha janzali yangu chakaliko nikwainda miyaka yone Joseph wakasika ndakamulomba ikulanga alupo takwe chinthu chilopite mbuli mbwepona ndikabikha janzali yangu chakaliko apopo wakalupapoyo kuchathikiziya nchicho ino nchechi chinthu chimwi echo ncherede kwamba botelwi kujamba yede kubamba ikasimpe wapona alimwi chechicho tomuyanda yonse amwambe kasimpe taukwemakani eyo chichithika nyaka yakainda ina nithwakachikumya iyo ndajamba eji ikuthali kuti ulikhede alya kambo ndajamba jindi nathako elenyo yomulisi ejo ndandisome kuti inga kwapa mukayinthu uli kapoti maningi munyika winda mukayinthu wangu ilo ndasoma lyonse uchinolipopo elo ndiyandakupa mulumi usomeka alimi ndisoma kuti munthu aumwi mukukusi mupu yake obu jindi akukwata ujana mukayinthu mbuli wangu kanizi bobo wajindijira mfuwu mbotiyoponapo pere ndasoma mazuba esu ashede anyika wali ibakhomene ikaphati anthu omwe yeza wakali umwi oyo wakandaambira ikumukwata ikuchindi chichonya walo mukutaziba ndakali kusola kutamukwata kutali kuti nsekali kumuyanda phe nkhambo sekali kuyeya kuti ndakali kukonzeya ikujana yakuphonena iwakwe elyo wakali imwanakazi mukoto alimi sekali iwererwa checho elyo wakamukha kuyokomba kujula baibele elyo yeyera wakati mwami senachitha yeyi pere kundipha lugwalo liyondikwasya ikuti na ndelete kumuluba Nere te kuchiruba. Gajula Bible, elio waka unka. Mujio kwedo jinini, akukomba. Elio jindi naga chula Bible, Malaki 4. Amwone, ndamutumina Elia musisini. Wakutanaba, elio, yagali, yagali nyaga, yaga inda, yagali ikutandira gumagumi obire. Ikutaziba ejintu kujatikizia, imolimo wabuzwa obuno. Elio ndagali, tewa kukwenzi ya kupa. Ndagali rete, kumulonga ogu ya. Elio, wakandi sisumuna, sisumuna, usiku umu inkabela. Ndaga mungwa, ya yungwi, ogu ya monsi, ya muliango, wakati. Boya, kamubweze, kabela imu ya do wanu uyoba, mkafumbiga nini? Aga, gabora, 23. Elio mbombo bonchoveni, mwega jita, elio togapona, ya kukomama. Uruzi ya rukwaleza, tatunabede ajili omwe, wakali garungu kakumoyo. Buzo bumwi. Ndagaba go, elio wakajita, huko mezi ya ibana aba, yonse alike, nebo, keunkide mumulimo. Yutaliba na gasibanji inga, ibagonzi ya kujita jejo, nojibija. Nyebo mulisi obo, inga, bayu minwa, elio, pao, ndagaba go, elio, wakamba jintu yumi na jindi, tujisi Joseph, usule ogu ya, alimi ngu, walo, musa mkwancho ben, elio, wakakwasya ikubika, ingwi, umutwe wabanyina, mbubonya, mwega jita, Apobo, wakari musankwa wini gonse. Arimi, wakajitaya jitujimwe jibiyabi logo. Elio, nagati gulingwe, wakati gulindime. Iyo, kumu majanguzu. Nagati, se jisi jamba. Nagwana, elio wakati, ii kutina, noga, jitambula, ibuyo, nojibita. Kabela, wakafo, pula, iji tendele, honya mugusi wangu. Nagaya, ya, eo jirigabotu, mtumunini utawa nkwaya, talibu ya nda, ujitajejo. Agasumana na ibusanzi ya moto gara wangu, eyo jindi, nega siga uwe, muya usalala, tiwa gajibotelwa. Wakati goya, umuambile, ndashoma mumagani abiri, jipati 22, nega jita, nagaya, lutanzi, nagaya ya labuyo, nagasumana agusanzi ya, elio, wakajamba arubo, goya uga muambile kubara jeji. Elio, ndagajira akukweza Bible, akulibara, yagali awo, na Miriam, musisimiwa nagasi, gafubazi ya munyina, Musa, kukukwata musimbi, muna Ethiopia, kabela leza, tagajibotelwa, elio wakati. Yagali kabotu, iti, bawisi, bagaskita, mungusi wagwe, winda winda, ku, jitajeju. Abo Miriam, wakafumu kwa jinsenda gonse, ili abobo aroni, wakasiga, bambira mujisi wagwe, gati, na, kubora, bambira munyina, gati, ulimu kufuka. Ujinsenda, ili ya bawa Musa, waka susina, uyomuko mbelezezia, ujipairiro, ujindi na agajita, musumpuru wa muliro, waka seruga, leza, wakati, waya umite, Aroni, akubaleta ogunu, ili Aroni, wakali mulinchijo, awaru, wabo wakati, wabaita, babole ogunu, wakati, utina kuli umi agatiganu, leza, ulaganana, lino, ulimbabo, oyosimuya, na musisimu, ndemwami, ndiyo olisibia, ilu wangu kulingwe, ndiyo ganana kulingwe, musirengano, na kuli ubununa wangu, kulingwe kuinda kusiroto, alimi alimi, kuyubununa ziroto, azimwezimbi. Wakati pere mulanda wangu Musa, kuina umi mujisi, ulimbulingwe, wakati, ndagana na angwe, iluswa kumiromo, kuyagugutwi. Wakati, saata muyo wileza. Mwabona, leza taga jibotelwa. Ejini, negabona jeju. Ndaga susilamu gati, eyo, wakali muganda, igambi. Ndaga kumkomona ajitendere, wakali jariride. Eyo, ndaga muambira uti, ndianda guganana, kulingwe. Eyo, ndaga njira omu ya agwamba ura, kulingwe. Gasola, kumuambira, mboja kabete. Ndaga ti, wakalungu, ya umo. Ulisi obo, mwegu yanda, peleleza. Tabo terwa e, kwele de guamba jejo, yonyabu yo, windeje, wagaba apenzi, muruba suruwawe. Wagamutola kuli dogota oguno, unosifeo, dogota Arthur Sheen, edyo, wagajana igoto, uovali, yarumwesi, ejo, chega jene, igale, miaga ili kumi ayo sanwe, na kumi, ayisambomu, igoto uovali, yarumwesi, igutandila musela, wa onati. Ndagati, inachinzi dogota, wakati atubone ejo ijitiga, wakamujosi alubo, miezi mishonto utandira, miezi yobiro, na abu mwi, wakamujosi ya, ya galiko menete, iguswa, uona tibu, tandira, musela wa lemon, wakati, chibotu jazwa, igutina, ya teteta, agusanduga iguba buruazi, wazi goto, butanyonegi. Eri ndagati, ema, ndagati, tuunka kutukisoni. Mwami wanituma kwa kutukisoni. Wagatuma ulisichazi kwenye. Musilisi ulanganya. Jagubuga intu. Kayagari ujianda. Muchanzari yawe. Wobo. Wede uti. Wagamuambira ujatizia. Mwurimo wangu. Kambua. yazi wene musilis ulangani yazi kubuga intu gati kioswa kabo wakati tukamwambira kuti tunka Tucson wakati igisisi yazi wene musilis oguya mulungu wangu uyandwa nagali ikukhala mu Tucson wakati ndiyo mutumina kulingwe kabo wakati mba kakwaro wakatuma kulingwe elyo gati muga Branham mwini mwatu elyo igasumana na mulibobo gati gamutumina diagramu ya kukomena wajikoto mboja kapete asimwezi mbi yaka sanduwa kupa chikoto mpao akwamba obo kukomena mboja kapete elyo gati ndirizi nyomulizi wakarizi wa niya kuti wakaya kandita kuti sikuponya wabuleza kukonse kwa kazi inzira ya kujibika elyo gati dasumina kuti kutinga jazwa alimu jirelede kutina jirelela ukusikwa wajikusya ere yakari kusunka rushomo rwesu ere twagomba yakuzumana no ere mu twagai ngira kugomba jikoto yakagomenesha mane yakasika kubusena wajakari kutukumana kuri bazuwa kwe wajyo umunina bati bashonto okuno bagarigize igusola kubona ejo jinga yajitika yakasumana nakwenda umarekelo jindi henga bola iguswa ku Canada uzwa oko kwenka mwami wakandilekela kusololela mungowa oyo wama India uya uli Kristo nijogela uyo babizia muzinari ya mwami Jesu mubutoro obu mwami na wayanda ino gabo wala nkabela jagali jini jagwe jagunka elyo negali mnyuyo na kumusanza okuno uli igumbi kupa kupa akupandulwa na kulangwarangwa wajindi jamamanino ndakazumana nakuya ku New York eyo jindi nekapheruka ndakayima omuno akuya kuthala neikamana ikuba amuswangano okuno muswangano wa mamanino ndakaunka kuthala okuya akuyita ikuswa kulusena kwa mukweso udu elyo wakati bill tekonji akwara kuyima ikulekela zisani izyangu wejikuma yakali nzirabuyo yakuswa muli ibopo kulubasu ilwakwe pawo ere kulukwakwe kulubazu oro wakali kukonjabuyo kusunkutira akwili njabi ilogo pakasola ikuba ankuko lino ulikhede awo ikandiswilira wiki mjabi ilogo njakasola ikuba anjiyo ere wakati ndelede kunka wazona ukulangwalangwa oko ndikayeya oleza ikuti na vajitenda yotulesya kunka kumunzi kukrismasi alimi ndakaambira abantu ikuti ndino liko ere ndakati ino nchindi oma ndakayeya kumwambira kuti na uyophandula achizumana ne jindi jilamfu anini mane ikuzwa Christmas awo ndakayeya antela mburuwasi wazikoto mutanyoni ili usule awa nyomulizi eyo nchintu ijibi wapirugira unsa kuti na wazumanana buba mburuwasi wazikoto imutanyoni uyo mchaya abobo mpao ndakayeya ino ndajitanzi elyo mida wakati lino wanditumina gamba ikuzwa obo mwekasika ku Shreveport inga wababuzwa ikuzwa wawo jindi nekasika ku Shreveport wakajita kunka kukulangwalangwa ili abobo wakaunka ku muka Norman wakali kunka mujizi Norman nyebo nyonse mulimuzi bantu abo babola okuno kuchikombero wakali kunka anguwe akuli chazi bwenu oyu musilisi ili abobo wakati walindira mane ube akusiku iwako ikutanzi gugu elyo mpao upiruwe kambo wandano maora obile mujindi hao unditumine jindi wapiruwa igwamana muswangano njogwa ambila ejo chere dekujita elyo ndakati nchivotu abobo ndakasumanana elyo jifumoja katopela keta naguzwa ndakari sikubweza ili arois balobo onse balikede jalino elyo yonse tujisika uno kaka indi okuya ako mukweso pawoma kaka tuhumbira okuno kuthali jindi jilamfu jainda elyo lyonse kulabungana muka uno akukomba kufungwa jindi twa otoman muli nyebo mulizi ka uno kakuthandabalira mauru kufungwa jindi twabungana awo akukomba jindi ndanonka umuswangano tulalomba leza kutugwasya eyo ndakali kuthala okuya mazima machonto alimi ndakali abukata ing'anda bana bakaunka awalo wakaunka nyo mulizi kunji kwanu mulizi ndakaphengana ndijejo jindi jimwe ikuphirwa kung'anda iyithakwe bantu ibuyo ndakazikha mukanthu oyo hopu elyo lino jaka jabiri alubo elyo ndakaunka kumusanza ndakayeya ndiyokomba elyo mphawo kunka kuyokweza ili arois akusumanana abobo mbuli mbweka kugama kukomba ndakati mwami ndakazimba chifumo chino onse okuno ndakati ndakomba kuti uyo bagwasya akuba longeja akube kuti tupiruke ubusena obu ero rino ndakati tabago kambo yakuti wakanditumina obuya mujerengano alimi wakachizulizia rino ndianda kulindira ikubona ejo choya kundaambira ikuchitaji tobera ndakati ndagombera omufidaruse ero ndakati pondigwasya mumuswangano mumusanza okuya ero mphawo ndakazumanana ndakati mwami tajereka likubapurwazi kwazikoto kuthanyoni ero lekera dokota oyo alinde mane kuinde ikuthalika kwamwaka uyo wachigwisha nda ndabijirwa kumubona ndakati mwami takali kukanza checho chakachitha chifumecho takali kukanza checho ndakati mwami takwe chindi yomwe takasola kwamba bala yomwe kuchatikiza indime kuya mumiswangano ikukhala kwa myezi nakufumbwa mboja kapete takwe chindi chomwe nakabhanuna mulomo wakwe kuchatikiza yanguwo yonse wakatuma zisanu zyangu kuli pansi kusanja akuwasha mashati angu kabera wakabamba zinthu zyonse mukunkha muswangano pawo ulali kuzya obo mbwakonzya ikuperekera leza yopanakazi mbulimo mumperekera apamiwani muperekera leza mubwini ero rino ero mphawo chindi ndabako ukathala akudekera onse anthu kadabora ikuzwa kumasena onse ingandelera ikunkha ukusena bomwe mulwendo lwakuzera mswi na lwendo lwakuhima ba banakazi ibanji ibakanyama iroko kuli checho chinzi nchakali kunga wachitha kundipambira zisani izyangu yakuhumya kuti ndiunkhe kundilekera kunkha ndakati mwami takali kukanza checho ilio ndakati uwelele kuunkha uyophandulwa zinthu zyothathwe ukambo kakuti usikuziyala kuyinda ukuphandulwa ilio ndakati ndi mwami nda ndabijirwa kumubona kuchichitha alupo ilio mphonyapuyo ndakamvuwa chinthu chimwi mukanda ndakalungumana ilo jwi yakati kwayimikira ngati lino kufunga chinthu chowamba eyo njenjira mochiyopa ndakalindira kayindi kanini buyo ndakati dyanza lya dokota kalithana mukulu dyanza lyaleza yogwisya chikoto kapela kachikajani akwaro echo chakachipamba kulindime seka muthumina kwakazumana nakuyenda nchopeni kayinkha akubweza bili alois akunkha kuchirekodi iusiku mwakathopera ndakamuthumina wakalikhomene wakati ewo ndiyenda kukwambira lino ngoyo we alimwi ulakwenzeya kuthondeza echi kuba imweni yasunkhuta kuya okuya kanjira mukanda anasi pamuka noman akusamazisani yakwezya chikopera chisale yakuperesya kukulangwalangwa idokota wakazwa takali kukonjeya ikuthantha atafule chikoto yakali kulengerera awo yiphati maningi ero chindi na idokota wakanjira nkhapela wakali kwambaula kulingwe ili wakapoola okuya kahumbula mulembo kuti amugume eri ukathana kuyo kumukuma chakazwa ero dokota akathazi iliwazu kwachakapete unati kulindira kayindi kanini amadayagramu akadrowingidwe azifoto zyonse nthu zyonse zimbi takakonja ikujana ndi mukondo omwe wanchicho ero wakamulangalanga zinthu zinji wakati anthela sekwanzi kuchiphandula muka Branham chikotho echo tachikophe eyo takwena kachisi ndi zipiyo chomwe yakuchiswa kuli nchicho kuzwa ero ino chakali chinzi mubone mbuponya kuyonzira mwikamba dyanza lya dokota kalithana konja kuchikuma pahwaru pomwe pahwemuka dyanza lyakwe ni lyakachikuma opo mbotilondokete jwi lya mwami ino ngoyo mukaithu wangu kapela thopire kumbere yaleza pere dyanza lya dokota kalithana konja akwalo ikuguma mupiri wakwe lwendo kupoola kuli ngwe mbulipopo nthu chimwi chakachithika chikotho chakaswa ero tikakonja wa wakati ndashoma mbochakapete imbona wakarungu kakumoyo ndiyanda ukusomeza mukanza mwene muka Branham sambombopo nzira mwakachamba mbombopo ikuti echo chikotho thachiko thojisi chikotho chilichonse yakali chinzi ndikuwonyapo yokuyenderana kujwi ya mwami ero yakali amen echo nchindi chasanu chasanu mwerwe wa ruziyaru mwerwe wa lusyomo akwalo takuchikweri mbi kusumba uzya mumizeso yangu ndizi oukwerwa kwathathu mbakupete alimi ndilizi echo chokuchitha lino amulilemeke amuwathame buyo jalino woola ndiyo osika okoleza kwayotuchichira zinthu ziphati lino atukothamike mitu yesu kujwi lya muphayiro Mwami Jesu, ndakachibona abantu bamwe, pereji ndi ndichakabola, umuga intu wangu wini, muyandisi. Wakali imunganda yangu, hao mwami, ndakachiranga ameso angu eni. Kajampa amanza angu eni. Eyo ndi, miaka iri kumi achisambo mwe, kakutanava ejo, jagali ajaro, mwami, gazibwa, kuyubununwa, kulindi me, jindi jintu, jiri jonsi, jagananwa, dede kujitwa. Wakali unditondezia, mwami, pao iwuti, iganzambo eni igangu, mulijejo, choka jitira bantu, kuti uyondisibia, utegwa, kego njia, uba kwasia, wakajire tagu jitiga, munganda yangu ini, ogo, wakali kugwerwa utanzi, elorino kugwerwa watatu, wakasimpigizia kugwerwa utanzi. Tulirumbide tata, utujatia tumpenda twesu, tulibantu vata wankoba ya, tatuide kubanga imbantu yivata zigabotu. Tulirumbide kapati kuti tujisireza imupati wangu zijonse, oyotu mamela, ya kutubamba kambo tatuzi nzira, ya kulibamba tobeni, tuwalipa kulindue. Lino tata ndagomba kuti, yondi kwa sya, elio, mkugwewa kwa tatu o, akube, o mwami, mburi, mbogali uganana, kwa miaga mishonto ya inda ujatikizia inkugo, ujitondezia, kukwara, amarundu. Asimizimbi, nakusumana kujireta atara, ino nakarikula njira, ikubona mboja gabete usigila, jaga simpikizi kwa, jagu maninina. Lino ndagomba tata kuti, uyondi kwa sya ikuba, uurile mega maningi, ajeyo ikuinda, mboja gabete, taindi, alimi akube kuti, uchane bolemu, mburi, konya atara, ajigamba ugeo chijonya, au. Gutanzi, kwa gamba, wabiri, elorino, watatu, ajejo, choka gamba, jaga bora kujitika, bubonya, bo gamba, tula kushoma, mwamireza. Kwa kwasa umi au umi wesu, igusowa, utashoma iwesu, amareza esu, utitugonje iwima, mugusyo iwareza, mumi, mugusuwa kuti, reza ngonya oyo. Waka kusia ijigoto, ejo, umuga intu wangu, oyo, ukede ijarino. Gatu ndeze kwa kusansi ya masirige, yinda maningi, njotu jisi mojisi, abo, baga jirangaranga, ilio mpao ulanga, ujifotola, tabela lino, tajigo, ndueleza alimi itawe umbi, kunzeri andue, ilio tulaguyanda kambo, wa, yebo, wakatulegila guba baranda babo, ilio agubeguti, kukubelegele, kukulire mega, kukulire mego, mazba onse abu mbesu. Weyipa mwami, akube kuti ndigonji, mwasi wangu abantu ababonse, ndigonji akuba nimuni, imwega, munyo uweresia, oyo, uyo, kuli, panganyota, muliba mwi, wianda jeso, oyo, wakatu yichila kunjirogo, ino, mburi mwejula ijwi, mulibala, ugujana ijibalo inini, ilio mpao kugombela ibarwazi, kundigwasha mwami, mbuganana kulindiswe, poponya ababwazi, muzinari ya jeso, twalomba. Amen. Mwaromba, sandi jisiji ndibu yoku, ikutina ndiyo binda iwini, jivalo jimui awa, yanda ikuti mubale lino, na wengera, na kufumbwa jitu, chomulombo ya wijita, jimui jitanzi, jijanwa, mpugu, ya myewe, 21, 5, ikusikagu 19, halimu tuyandagu kubala eji. Iliwa wantu bagaga zianya aleza, wakaga zianya amusa. Kambo nzi, wakatu pozi ya iguswa, mwege pita kuti tufide munkanda. Kambo kuhina jinkwa, nankamanzi, ali onzi, alibuntu iwesu, wajimwa, jinkwa eji, ipemperefwa, jagulia, jaba angelo. Elio mwami wakatu manzoga, isigari agati igabantu, elio, ziagaru mabantu, elio bantu ibanji ibaizwa ere, bagafwa, igago mwami. Igago bantu bagavore la Musa, alimi bagati, kuria ambirira, amalangirire, twabisya mwabona, ejo nchejo ntujitanzi, kukuponesegwa, kuria ambirira kusanguna, twabisya nkambo, kenyonta ugira mwami. Unyonta ugira nduwe, kogomba kumwami, kuteti, agonje kukwisya inzoga, iguswa, ulindiswe, ilio Musa, wakagombela bantu. Ilio mwami wakagombela Musa, walijitira nzoga nkari, akuya anziga, agasamu, iguti, yoba, bora, bora, ujitiga, uti onse, urumitwe, jindi alanga alinjio, uyopona. Eri Musa wakapanga inzoga ya muguba, kuyanziga agasamu, yagabora kujitiga, uti na inzoga, yagarumide muntu uri wanse, jindi nagalanga nzoka yamukuba wakapona. Bina kwalo ndi andakubala lugwalo kuswa kuli Zakariya chipati 12 kampango ka 10. Eyo ndi otchera athala ling'anda ya Davida, imwe athala ya bantu ba Jerusalemu, imoya wa Lusyalo awankumbisyo. Eyo bayondilanga oyo ngobaga yaside, imi bayomogera mbuli umwi womogera simuzyalwa alike, imi bayoba mugomoga kambo ikanguwe mbuli umwi oyo uli mugomoga iwa mwana wakwe mutanzi. Lino kuchibalo ndiyo kubweza chechi, jengulukira kuli Jesu, jenguluka kuswa kunyika kuya kuli Jesu. Mose wakaphanga nzoka thawa musisimi kumane wakali kuchikanana echo chakatunoyo chitika, kujengulukira kuli Jesu. Ibaibeli yakamba muli Isaya 45:22 tujana kuti lesa wakati amulange kuli ndime nonse no amanino anyika, ero lino jindi nyika yabola kuma manino ayo nabubambe ibwanyika babola kuma manino ambubo. Ibantu aba bakalanga kuli nguwe lino inga mwati twakamva eji yalani ansyalani twakamva eji bajindi jilamfu opambwini alimwi yakakamba ukwa bajindi jilamfu bakuthawusi banji bakabweza chibalo eji nchichonya bali ziuru. Pere ncheji chinthu chiyenda kumubuzya sinu masiku kumaminiti ayi athopera masonto. Pere jindi mwalanga mubuzyo ngwakuti kuti chinzi chomubona jindi mwalanga, chinzi chomubona jindi mwalanga, ejo jiyabuyo ali jejo chomuyandaula mwabona. Ino kati amulange kuli ndime nyonse nomamanino anyika, Musa wakasumpula nzoka alimi kufumbwa oyo wakalanga wakaponeseka. Lino jiya kuli jejo chomuyandaula ndakabona panthu kapapora mumiswangano mubuzwa bono kwamamanino ngali kukonja biyo kukhala mumuswangano mthandira biyo miniti na obire wakonse pabakali kukonja kuyiminina mwabona te pakali kukonja kuyiminina sikalobi ndashoma eji tajiyamini ku munthu umwi uzwaku ayo jindi nekachisi muswangano ku watalu ngwesulibeo waliko chifumwa chino tandizina nkhwali sulumasiku nape zena nkholi li waliko chifumwa chino iye usule okuya mukulekoda usule awa ya mukwesuli amepo twakachita zinthu chonse yetwakakonja pakupha inkhamu yapakuthawusi kalimbapula yakuthawuka kuselemuka ibuyo akukanana kulimbapo mukwesulibeo mwini ngu chazi kwene muchiyo alimwi amwi wawiyo wabulezi yakuti wakabola nchopeni likiri lyakwe eli abobo ndakasola kumubamba kukanana kumbere ya baba analutherani presbyterian abamwi bambi eli wakati pepe balangira kuli ndiwe kuchichita ewe ndakaseruka akubweza chibalo changu kumbere yapakuthawusi aba bonse ndi pakamana ulya ndakabweza chibalo changu tekanyasya chilengano chakuchu mbuyombwe kapalira lukwalo ndikuthandira pobiro ndakalanga ndakaunkha ikuswa kumulyango apo mbuli mbwe ikathalika kwamba mbuli paulo mukuswa iwakwe kachisi imulimo kuukambya ilo lino ulimbwe kunembo ya Agripa akuamba kuti takasusya kuli nchicho ndikuthandira pobiro napo tathwe pambi ndakanyamuka ere kusikira kuchindi naikasika oko paikakonja iwamba chinthu chimwe kuchati ziya chibalo wakalipiyo pathandira ulipo tathwe napo ne baba kede awo bonse bakanyamuka akunkha ikamba kachicho kapoko bamwi babora mumuswangano jindi nubankhwa muvangeli nzira mwasama ikuchisi chinthu chomwe chakuchitha abantu ikuti na tasami imuchoko mubotu wazisani bamwi babo ndakangwa ii musilisi wakulelemeka kwa mizeso wakati kuzwa bomwe mweyi naremo muti mubotu munthu muna Kristo malambe akwe a kev wakuya jindi konse wakati inzira yakuziva kuti munthu wakali kuyapo sondoka mchindi natasami mbuli ikupange ikwakwe wabulenge nyewo mulisi obo mbwerede ikuponekera kumbere yabuleya echo chakali chithondezo yakuti wakali kuyapo sondoka ero mphawo ndakali unyongeni uumi kwangu bonse mphawo mwabona kambo ndi sama ovos azinthu zonse mwabona abobo bwere la jimbo jangu ndene de kusama muli mupaizi mumachi amwi kuba mupaizi zaye kuti jesu wakati kusama muli mupaizi wakati kusama muli imunthu kuyo wakanjira akathika panthu kapena tija kali chinthu kumakani akusama pere chobuyo mwabona bobo jakuti miyeyo ya panthu taji mboboti kumakani ikuti na munthu oyo na ndalikuzya eyo dokota changa wayeya kulijeji ili musisimi mu baibeli naka layiwikwa ikusamula zisani zyakwe akuyenda achinswe kunembo ya panthu ndekunga wakalinyongene chopeni sa inga thapa lino pereza wakamwambira kuchichita umombe wakanala kuti pasuku wakwe kwa miyezi ili mnyanda yotathwe amakumi one ndasoma mboja kapede ikulala kuti pasuku wakwe kupasulo mwe eliyo mphawo wakasandukira kulupasulumbi eliyo kuli athu nyangu kwakachikwa okuya wakaunkha akuzuzya chinthu echo akuchipamba anthu omwe akuchirya jindi echo chonse ikuthambika akufunkhwala mudzanza akulya ikalete kulupasulu wakwe ikulachithondezyo mwabona popolamfu panthu mukakonzya ikuswa chopeni ichwi lyaleza balayi ya maningi mane balalisya ipeni ikuswa kulireza indi munthu ambawula mmakani akuti ujisikwiyo mgilisi oko nkusakana ibuyo mukapede ikuswa kulireza mwabona dikiri lyabwiyi ikuthali kulwana oyu mwi veo phambo thali muxopo oyo perekanji jindi munthu ajana dikiri lyabwiyi echo jambabuyo kulindime uli kule maningi kuswa kulireza mwabona ijakuti wakonja uli jathirira mwini kujwi kulireza lino tujana kuti pamwi babora ikungwa injira njokanana ero jindi babora kulanga yebo kwambawula yakuponesekwa kwakuleza amwami ikuti na imunthu thali ibube kuzizikwe zibuphamphu buphati bugambya uyide ipanthu thapa bonji ibuyo kuyima umbwa ikuperesya enji alimwi mabalambuli thapa buyo thapa chiti payeya kuti eyo ndiye njira yakuthanthamuka kulireza ero jindi jesu nakakanana imwambo wansi ikusikira sunu jaka bamba bamayi ibalemu ikunyongana phambo pasola kuchiphandula mbuli kulwi lwakulupati alimwi mwambo wapusma o alimwi wakali mwambo wapanamaleya pikako ba kuli lwandalo maningi akwalo wouno muunited states yesu ndakathumina kuswa ku florida ku new york alimwi ikuchitha ikuletha mwanakazi okuno kwalo ku st louis ikusandulula akati ikamusimbi oyu muna musanza amusimbi wakunyika oro ndo lwandano lupati lwakaliko mwabona masimpe lino chinthu chanchicho chakuti ipanthu bayandaula zinthu ezyo mukanazi mukusena kwa jwi ijwi limukuyupululwa chithondezo chakuti lili luleme mwabona ijwi mukuyupululwa thakalangi kulireyo wede kuba muyeyo wakuphamphu ikuziva kulunkha ku seminari akwiya mbokukothamwa obo mbokuyimwa mukusena pomwe aziyonse echo inga yamusika mukuthausi kulofu oyo wakazuzikwa mchopeni amuya osalala mwabona lino obo mbuphamphu eyo ndiye njira ichisi eyo yonse mbochapa wede kuba muyeyo wapuphamphu ndi wa khristu chachicho chopayandaula wede kuti na khristu uli mulinduwe wede kuba chazi kwene muchiyo wede kuba muphamphu khambo opo mbopayeya kuti khristu mbwapete elyo jindi jimbi chinthu chimbi papamba ikuyeya ikwapo kwapoopo mbwayerere kuba muzezo wapopeni muchipaka chakupweza eyo ijwi cholyakamba eyo ndiye njira jindi palanga alimwi akwalo ikubona jesu mwini pakaakirwa kumuziva pakachichitha akuzwa kwa pentekoste pakachichita chindi nakali mumupiri wapunthu pakachichitha chindi nakali muchilidzo cha panyama pakachichita chindi nakali muthuzira kwa ku jerusalema pakachichitha chindi nakali achingano ilo wakali kuzulizikwa iwajwi elyo iyo nekupa nakali jisi mesiya kuserukira mukasira ikaswa kuchulu zinthu zyonse zimbi khapela chakali lupite khambo wakali muyeyo wapo wapuphamphu elyo pakahakirwa kumubona alimwi pakamulangite jigaminina mbochipete asunu chinzi chombona chindi mwalanga pamwi palanga ikupona chindi pamulanga valanga kupona sikuthalisa imulemu wa mbungano yapuphamphu munthu umwi oyo ukonja ikuletha tobeni pansiansi ya ago bayoji chabantu bonse ukotamina pansiansi ya aga ito yemweji ndi ejo chobalanga jindi bamubona bamwi balanga kubona gano kabuyo mburi Santa Cruz jindi balanga balari bala baibele agwamba aa ejo nchintu yawye labuyo yalo nchintu yemwe buyo ejo mtu chagaremba ejo chejijo choba kambo jindi ba musezo ngoba bweza wa baibele ngu oyo ngobweza wanguwe mwabona bamwi balanga kubona mukwanda mbalanga akubona ikasuwe ka Santa Cruz bamwi balanga kubona bugu yakale eryo yakali jiro kabela ikutali sunu pere mu muzongwa kuti chinzi cho mubona jindi mwalanga
so many of you that claim to have the Holy Ghost
wonji bwanu maningi abatamina kuba amuya usalala akulanga akubona imuntu wabiri wa Trinity kakuli tagwambi twe akwaro mu Bible wina jintu jili bobo ibara Trinity taliko akwaro muzifundiso ya Bible pere nekuba jindi mwalanga kuli Jesu mwalanganya kuba imuntu watatu na muntu wabiri mu Trinity alimikega ambo tamusagani Sena mulisi ejo nchagamba, ndimeleza kabela kuhina umbi kunzeri yangu. Mwabona, yari jejo chombo langa. Iutina muyanda umubika mubambulombe umwimo nini wasambwe. Mudala ujisi jiresu, asimwezi ndi. Iutina njenzira njombo langa jesu mugu wa muntu umwe wandeni uzogulileza. Mulangabu terete, tamujibo nipe. Kuna kutari jindi yula mfu ya inda, ndaga jisi, mabaino tulasi, ndagari ikusola ikulanga mwenyama antropo, na mwenyama antropo oguya, mwukusena. Yomwana wangu, wabari kusola kunditonde, alimi walomo nini, mwuku kweni. Abobo wakati, obweza mabaino tulasi, tata, ngoi mwenyama antropo, ulingwi, ponya alia, ndagati, ndago njia kumubona ameso angu, agu nyama. Wakati, obweza mabaino tulasi, aya, jindi nae karanga, ndagabona, Bananja batandira ukumi pere mabinoculars kagari utonkomega ibwerede ero yindi naga unka bwabamba utonkomana gabotu bonse bali 10 bagaba omwe ere kuti na ugatonkomege mizeso yako kuti ibyaresa otatwe bayoba omwe mabona pere mabinoculars ago abo paizi kwambungano ya Kristo ata tonkomege yindi wasola kumubamba ibaba otatwe warongo mwe Mwabona, pere, jiyari jejo ncholanga, chinzi nchobona, chindu walanga, amyeye, ugonjabuyo, umubona mburi, mbomulanga kuinda mutwi, togonji kumulanga kuinda mpuku, liischaji yojimwi, togonji kumulanga kuinda mugansiansia, yobona, tuleza, tovire nato tatwe, rimi zintu zionse zimbi, mutunsiansia, pere kumulanga kuinda mutwi, eri uyobona kuti ngu Emanuele. Leso waba mumubiri wabuntu, ayagatikesu, wakati, ndimeleza kabela, unze iliangu, wina umbipe, nguleza. Isaya wakaranga, jindi jimwe, musisini, edo jindi, na agavona jesu, jiyo jangu chaguti, ulanga kuli jesu, jengurugira kuli jesu, jindi isaya, na agajengurugira iguswa, kunyiga, utamubone, wakati, ndabona sinkuta, muendelezu warumuno, leza singuzu. Tata uteli, chejijo Isaya, chaga jengurugira agubona. Daniele jindi jomwe, wakari mwi na agabona e, makorelo, amami, ya bamasi, wakabona jinkozi ya ejo, yende bukatinesara, chaga rota, wakabona obo, abumwi, mbobu ya utola, jibaga, chabumwi, mbulimba aga seremuga. Eyo jindi na agalanga, kubona ejo jonsi, yagari yojitiga. Umamanino, jindi nagabona jesu, wakari pwe, yaga koromonu wa uswa utundu, kakutawe manza. Elio, yaga pwawira mami, abamasi. Nebukadnezar, wakawa alabana botatu iba Hebrayo, mpira ya muliro, wabagari kushoma muliresa, wima ajwi iliagwe. Iutina, bagerede, iwulifkida, wakarino ima, uligonsi, intubu yojinini, ya kufukama mazwi abo, munzira imbi. Pere jindi na agajenguruga, akubona jesu, wakari muntu wane, oyu wakari mpira liya muliro, alimi, wakatantamuna igupia, kubasige ibagwe basukirira. Chejijo ejo, Nebukadnezar, chagabona. Ezekieri, wakajenguruga, iguti amubone, buzu wabumi, ili wakari huiri agatika huiri, ulari agati, gamulengalenga, wakari habu, uhiri, ogomasipogo onze, panjitwe. Amen. Iwiri pati ilibelega gulushomu. Iwiri ilineni, izungulusizikwa, angusu, yamami, oyongongwe, izigyo, waga pona jindi naga jenguruka. Johani mbabatisi, waga jenguruka abusu wabumwe, talimwe jindi, naga jita, waga pona nziba, atwi, kari amba, oyumwana wangu uyandwa, mulingwe, mwekwanderwa ukaramo. Keji John chaga bona, bawo waga bona Jesu, alesa mukuba mtu omwe, kamba muya waga sirwa kuswa kuchulu, mburi nziva, gawamba, oyu mwana wangu uyandwa, mburi ngwe, mwenko nderwa kukala. Keji John chaga bona, ambwone, ulari zivya mwini, mwenzila eyo. Noah jindi naga jenguruga kumubona. Noa waga bona, ibu yombeta ziareza, kasibora abantu, iganyiga abo, baga gaga ikwiriagwe, kejijo Noa, chagamba, jindi, naga jenguruga. Musa jindi, naga jenguruga, waga bona jiteo, kajiaga, imusumpuru wa muriro, waga liku joshia, wini, mujiteo, eyo, jindi Musa, naga swena munsi, uringuo, wagati, samunu na mabusa ago, kambo, ndime, lino ikutina muyanda, iwelega bala erio. Ndime, njajaga indi, jirigo, jirigo mbele. Ndime, mutamani, mwabona, ndime, wagabona, ndime. Chejijo, chagabona mujiteo jiaga. Izwa yaga langa, unzaga, yamukuba, eyo Musa, njaga panga, kubona ikupenga, kwa Kristo, pambaga rubeta, waga jiswa, pambo tulizi kuti, nzoga, yaga likugana na mulungo. Yesu wakari mulungo oyo, mburi Musa mbuwa kasumpura nzoga ya muguba munkanda. Mbubonya mwana wa mtu, uwelele kusumpurwa. Mbubuka nze mbubonya, mwabona? Kambo nzi, kagabisya, kabela bagajiswa. O wakari wakukwisya zibi ziyabo, amarwazi abo. Eyo, kejijo, Yesu wakayaswa kambo, anso toko Yesu. Umibunda yawe, toka ponesekwa. Iku kusya kuponesekwa, kwa buleza kuli Kristo. Ugosola mulungo, iku bajisera, mububiri. Mwabona, jinzi nchwa mwabona, mwringwe, jindi, mwalanga. Sena, mwabona jejo, sena, mwabona jejo, wagayaswa kambuka sotokozi. Umibundewe, tuwaka ponesi. Jindi mwajenguruga, inga mwabona jejo, na inga mwabona buyo, irubasuro mwe, kwa mwurungo. Saa mwla kwenzia, kubona, mabasu, obiro, anchijo, jindi mwalanga. Iutina mwajiranga iwinda, ugasiasia, bayo mwambira imasuba akuponese kwa agamana. Iutina mwajiranga iwinda, mutwi, mwiobona, gumbaboja nguwenya sunu, abuya miaga. Mwabona, iwasi wia waga mulanga, jindi ni wagari arwisi, waga jisimapinzi. Iri waga wona vyo, rugwasio wagari iguonzia, uwagwasia, garubora. Mata waga manga. Kulingwe mujendi jarufu, kabera wagabona iguti wagari, boboge abumi. Amen. Mujendi jarufu, mata wagabona, jendi naga mulanga. Wagagwa kubantu bagwe, wagafutatirwa agwalo, wagatumina nguwe, kabera taga bora kumunyina wagwe. Umalegero jendi naga bora, kabera wagaunka, aguita ansi igutekwa, agwanje kumulanga, wagachana iguti, wagari govire, iboboge abumi. Amen. Jairasi wakajita jintu chijonya, imushomi wakumbari, muna Presbyteria muba uba, Methodisti, Baptisti, oyo wakashoma nchobeni, elitaga gonja kuba ajindi, ya kulanganya, uba ambo, kaka kungwe kakwe, gata gonja, ikumulegela, kambo, na agatandwa. Ele mwena wakwe alike musimbi, mwenini, wakalirete uji mojarufu. Elio wakalirete kuhunka. Ele jindi naga mchana, wakajana kuti, wakali ibubuge, abumi. Jindi naga tumina, simuto na tuambo, wakasiga, agwamba, utapenzi isimalela, kamu musimbi, ufidegale, wa, eyo moyo wagwe, monini, wasi, uisuge, peri wagati, sena, seamba, ikutina wa shoma buyo, uyobona bole mubareza, gairesu waga jana kuti, wagari kuonja, ikuwusia ibafu, jindi naga langa Jesu. Ibagafu denzala, baga langa gulingwe, agujana jagulia jikubwene, jabumi. Eyo jagali jagunyama, ibafi denzala, kumuya ingabalanga, ulingwe agujana kuti walo chinkwa jabumi. Imubi, wagali kufa, wagalanga ejo, chaga kwenzia ikubona, eli wagachana, muli Yesu, ujatua kwagwe. Kondieya, mwami jindi kwanjira, mwami kwagu, Yesu wagati, sunu, uyobandime muparadaiso. Chejijo, chaga bona, muora, yarufuru kwagwe. Ibarwasi wagamulanga, agubona musirisi, ibofu. bakalanga kapera bakagonja kubona yali jejo cholanga lino ino ulanganzi Petro anateneri bakalanga akubona chwi yakashomezegwa ya musisimu wabo Musa yakatondezegwa imwamilesa iwanu uyomukusisya imusisimi ulimbulindimi ero ulingwa ebantu bayojatira logo ero bonse abo bataka mushomi akuswirira imusisimi oyu bayonyonyonywa kuzwa kubantu ero jindi Petro nagenda kumbere mubusyo iwakwe Yesu wakati sinari yako usimoni alimu uli mwana wa Jonasi wakazi vamponyawo jindi nagalanga jindi jitanzi ali Yesu ikuti wakali kusulisikwa kwa chwili aleza lyagamba kuti mbwa Yehova amen ndari kusana mwakajana ichintu nchidonya jindi ni mwakamulanga wa jindi jitanzi ndari kusia kuti na ichwi yakashomezekwa ilari yukurulalini ulindinywe jindi mwamulanga Nathanieli mwaganjira vyo mwusi wa Yesu anini mwusimba usia jana kuti Filipo wakainkide uyo mwambira wabora ubone oyo ngotwa jana ili Nathanieli wakasiga kabela wakati nguli umwi oyo wakati antela ngumwi utala oguya ugombera barwazi wakalisianikisia igwinda munsira yawe mani wakamulanga ili jindi nagalanga Yesu wakati amubone muIsraeli mulingwe imutakwe iluni wakati rabi ndariri nukasola kundiziba wakati Filipo wakata nakuita jindi nuli kunsi ya jisamu ndakubona hawa nchunzi Nathanieli nchaka jana wakajana kuteti wakali mwami wa Israeli wakati ulimwana waleza ulimwami wa Israeli chenjijo nchaka pona jindi nagalanga wakajana upanduruzi kwa rukwaro wakaletwa kuhu kwa igabotu mbeleri yakwe wakajibona rukwaro ndonya oro musisimi Musa wakana nikitwe nduwa gamba uyoba musisimi ule mbulindimi imwana kazi kumukalo wakananga chinde jemwe hilo nchinzi nchaka pona wakajitondesha umunzi wakati amubole mbone muntu oyo wanda ambira izintu nzeka jita za oyu charingwe Mesia jindi naga sanguna ikulanga kuli Yesu Kristo wakabona Mesia bantu balakonja ikulanga jintu jijonya sunu akujita kuti kukwabana kwa mizezo bayojita kuti vusumini kwa mizimo bayojita mushobo uli onse wazina ya diabolosi mulimo bakonja kujita kambo takasi toba yandaura amen tabamwishi bayandaura kansiansia enda ura sibu pampu maningi ukambia ikubika imbungano umachiriranwa enda ura mamembara manji akukagirwa ikubona mwami Yesu Kristo uleregetwe mutwili akwe gari sibia mubo yari jejo nchwa ndaura ikutinawe ya ndaura uzorizi kwa wajishomezio yasunu uyo wajibona pere kutina uya ndaura sibu pampu umwe na juntu yumwe ejo tobali mukulangira yonse zikutarisia umwe mulemu mbaka nagare umwe mutu umwe umbe jintu yumwe jembe uyoga kiwa kujibona ereji hindi wa mulanga kuinda mutwi ejwi lilatondesia obo mkabete wakati ndikisi ya bantu babusuwa iwakwe nguyu tanchijonya iwaka konja kumubona wakati nyebo noba sorori bofu ibabofu mutamirira Musa kuba musisimi wanu ikuti nomwali kumuzi Musa nomwandiziba Musa wakalemba kujatizia ndime ili wakalofede maningi utakonzia kujibona kabajira ngidenchobeni kabela kabofede maningi utakonzia kujibona ndingizia nyawa kubegema ukujifumo jino guma miniti machonto nyomabona balanga kabela tabazi ejo toba yandaura kamba jisi imuzezo urubide wajejo toba sola kujana mbobo chini mbobo njia ikuziba ejo chori iku yandaura iku jana ikuti natozi ejo chori iku yandaura mbobo chini mbobo njia kukwima jiposi ya uli tonabwene jomwe alimu tonabwide jomwe mbobo chini mbonga wa unka uyo jana na munwa ikuti natonaziba ikuti wakari jintu jiri bobo anzira mboja kari kuboneka vahinga wajana kakomo akuye ya kuti wakari na munwa inga wajana jintu jimwe jingi inga wajana jintu jama sikwea one akuya kuti wakali na munwa perewe dekuziba ejo nchwa ndaura ejo nzira biyo njaya kusola ikuziba ogo nkoya ejo chola ngaura kuti nao ya ndaura Yesu uyo langa kutwi kambo arondi kutwi alo ngarunguru randime amulingule magwaro nyomutamina kuti muli ibashomi baba sinsimi pere muli bauso wanu diabolosi kama uso baga tamina, indire za, naga batumina basi simi, baga babika, mwyo umbe, bala, bala jaya basi simi, umui au umui oyo ubora, Yesu wakati nguri umui, wama mauso, wabataka umama bwe, elio mirimo, ya uso, mwyo ojita, amen, ibantu baruleme, bantu basalala, mtu ngota gonzi kujana butongo, elune kwa bobo, baga baita kuti, nsoga, ama taimona, mwabona, ino chunzi nchomu ya ndaura, kutinao ya ndaura mtu umui, uli pedega pati, bantu wa mwini vaheya kuteti, kambo, mwia usalala, waga pedega guinda, mwini nywe, inga wabamuro mgana, umwe uli pedega pati, waji hindi, jilamfu, wenda, gonse, agutaba gwaro, oyo taurimu ya usalala, leza tabelega guinda mbangiro, mwili bobo, na, vaheye rwaguba, bobo, leza uberega guinda, mubantu, vaheye gati, elia, wabali mtu uli ambaira, mwini ndiswe, pere, nimwa, gonja, ikuba, angwe, mane, mgabone, Jesu, Petro wa Johane kumuliangu utegwa mubotu, ilo jendi, nibaga ima oguya, kumagani aguponese kwa muntu oyo. Baga baziwa kuti, bagali bantuguyo, bataide, pede baga ziwa kwa ruguti, bagali antuomu a Jesu, mwabona kambo, bumi kwawe, bagali tondezia, kuinda mulimbabo. Lino, jiali jejo, tomu ya ndaura, mwana kasi wakali balide baibere, wakali zikuti, wakali mesia, wakali kubora, alimi wakali zi ejo mesia, chage de kujita. Eno Jesu, mwaga meambiri ya kuti, kondile tila agunwa, wakati, kajile jirengwa, wakati sibule ya buyo, lino ikuti na, gali kede ogu ya gasamide, ijitambara jipati nchoveni, amichobo yonse, ya ziaguli sagatizia, yonse alingwe, ya mtu umwe usalala ba, mwana gazi, na agamba kuti, ngoyo mupaizi, agusumanana, na, ngoyo mchobo umwe, iwaga surwe, usumanana, mkuta usi, Nitu jimwenye mbi, nagabona mtu gabora, uzoria, sunu, ogo, kwenka, kuyoria, elio, mulongwa na oyu, wagasiga, wagachisi, singano, siku kwene, azintu, alingwe, jintu ujibotu, zindi zimwi, balobalongwa na, kuba azezio. Ndiye utuwele de kupona ibomi, yoyele kuba azisani zindi ziabu paizi, ikutonde ziambobede, zindi zimwi, baranywa, abulile megabumwi, Iganji, agufeba misanga ya tombwe, azintu zionse, wala sama zisani, ya mupaizi, igu ziba waro iguti, na, mbaguta usinape, mbombobo, ndamwa ambila zisani, ya mupaizi igumuntu igu sama, ndubi zio romu ya usalala, ejo, yegu zibia muguba antomwe a Jesu, mbombobo, linukijana kuti, ejo, jia alijejo choya ndaura, usami degabotu, ubambi dwegabotu, imushobo umwe, wajitambala, tamugamubo nipe, kambo wakari muntu, sigulea ibuyo, leza uberega a muntu, Jesu wakari muntu, leza wakari muntu, kabela wakari leza. Linukijana kuti mwana gazi oyu, jindi na agabona jitondezu, eji, jama sesege, jaguti waka kwanja, ikumuambila ejo, chaga jita, Jaga rubide, na ejo, jaga rikumoya wakwe, wakasima, onya au kuti oyo, wakali mesia, kapobo jindi, na agaranga Jesu, wakabona mesia. I mesia, jaga rimini monzi ya mesia, njaguti, azibe, masesege amoyo, sena ejo, jamu jataka butu, nadibuzi ya kuti na, muyo huisha, ikuti na inga, mwamulanga sunumasigu, inu inga, mwayanda ulanzi. Ngagano oli mbobu ya, imesia ndichwi, echwi, libaebe yegachi, mba Hebrayo jipati 4, iguti. Echwi liare za lilabos ya maningi, nyanguzu logo, iwi indapanga, ya mabemba, ovile, igutenda walo, uwandanya, zifua, kasigutweruga, wami yeyo eyo ili mumoyo. Edoji hindi naga zivago ti imesia, yoyele laguba echwi, yaga iburuwa, karimui, karimu wangia iguziba ejo, yaga rubite, kuringwe, wakazi baguti, wakari imesia. Iwutari obo, mbwaga samide, iwutari unji, wabu iyo, mbwaga jisi, pere, ujitondezi ejo, chaga mutondezia, wakari mesia, jindi nagabona Jesu, wakabona mesia, lesa mumuntu, mburi, wakwasho mezekwa, kubukalo, obo, unanigidu. Pere saa mwakari zijentu, ibanji, wabu umakalo, ngaonya, ayo, ngega nana, tagwe, nubagabona jintu ejo, unji wabu, Teba kajibona, mbubonya asunu, vonji, teba kamusiba Musa, vanji, teba kamusiba Elia, vanji, teba ka, tagwe, noba kasiba mane baga unka, hao, baga jishiba. Siku tashoma wakabona, mumasiba kwa Noa, chenze, ikuyo, ikutashoma, choka kalanga, ndamu ambia ejo, mushomi, chakabona, lino atubone ejo, batashomi, choka kabona, mumasiba kwa Noa, chenze, batashomi, choka kabona, ubona, ya indogu ya, tindi ni pakalanga pakabona sikuindiliziya pakomaona konse ibotegwa bwato kukonse kopakabona mudala umwe unyongene kachisima lesu malamfu athuba umilomo oyo wakasondoka alimwi wakali kupwisa jezibyo yakuputuluziya kwa sayansi ikati kuli manzi kujuru okuya pa mulombo anamutala uta kwa nkwaya pakamufita kuyetelero pakamuindilira walo yoambwa changuzu kumanina kuba sikansondo yalino wakasondoka pere wakachisikwirya mwami wakali kuyaka alale ali mbapo alimwi lesa wakali kuthondeze achizibyo chakuti sambangurwe yakali kubohora yakali chithondeze kuli mbapo apo patakashoma ikanu kanowa pakatunthulika mumutima akunjira mulufu mumanzi achombwe cha gehena farao wakalanga chiyende chimwe chinzi nchakabona wakabona nzi farao wakabona sibwindilisya wakali kuthegwa musinsimi ngachisi ikuthamina kunji kwakuvuna kwakonse nkwakabona tikukandadaka imusike ikaingwi akati ka banthu wamba imweni ikuti wakathumwa kwalesa ikuchithamalele ba ndakaeya kuti mulombwana wakaso ngati goya muleka alapalike uyo bakamwamba changuzu akumanina kuba sikansondo ni wakainda akaindi pere wakachisi mbopoapo mbwamba imwami ibashomi aroni joshua abunji bwapo ikabona lesa muli musa ilyo milimo ya lesa musa ndi akachitha khekambo pakaziba kutheti lesa wakali mulinguwe bakalanga akubona lesa muli musa imuhuwi wakalanga akubona iwini oyo mwakapedhe mwabona pero wakakaka kumuthobera nkhambo wakayandisya zinthu zyanyika maningi kumuthobera jesu mbanga ibahuwi bayoswirira kuthepo eyi ibachikoziyanyo echo kamwete kuba bahuwi mumali yonse pepe ngakamunoli ibahuwi muzisusi ibuhuwi mumisalo yabumi obu mbanga ibalomgwana mbanga ibasimbi bakupusi alimwi mbangaye ibalume bakupusi batakasambali mpo iziyapo yanamaliro wankwera naaliki umwe ujisi banjo naachitali gaunkha kumasena akusangapalisya ziziyano zyakulyumba ibunini naachiziyano chimwi echo chakwenzi yakuchita mbanga ibapo bayothamina ikuhuwi kwapo kumpho akukaka chindi bakhala mumiswangano akulangirira ijanza iyaleza kalipereka akuthondeziya chwiri yakwe mbangaye bayochichitha wakasala kapungwe kakwe wakakonja kuphonena kuli nkhako yesu wakali sikuindiliziya kukapungwe kakwe apopo wakapa akusala echo jesu chakamba na wakachitha ikusala kukweza khambozi chatha kamunkha umuphaisi iwakwe akwamba chinzi nchakonzeya kuchitha ikupapumi kuthamani wakalizi kuti muphaisi thakwe chakazi kujathikiziya nchicho apopo wakasiya kuli jesu alimwe wakati chinzi chakonzeya kuchitha yesu wakati kupamba milawu kachichosya kukulanganya iwakwe wakati ndakachitha eyi wakati kupamba milawu awo ndikupapopo thakachisi pumi kuthamani alimwi wakalizi ikuti thakachisi inga wapamba milawu yonse nkhapera ikotha chisibumi kuthamani ikuba apopo jesu akati lino kuti na uyenda kuchitha echo chiluleme oya ukasambale ezo nzochisi akuzipha kupachethe boora kuthobere ndime ere echo chakamuyumina mwabona tujana kuti wakalanga akubona popo mbwa akapethe ene kupapopo wakakaka kuchibwesa elyo ikulanga ikwakwe ikuthobera wakali mugehena ikalanga kulale akubona lazaro ajamba ja abrahamu pilato wakalanga chiyende chimwe chiyende ni pakamuletha takalinamubona manza akwe kangithwe mulowa akapukunkha ikuswa kusula lyakwe mushini wa mangwa a muthwe wakwe pilato wakalanga khapera wakalamwa nkhambo mbizi yakasika kayidathauka kuselemuka kagwagwa khapera simbizi wakasothoka kuswa akubala konse akwamba khakaka mukaintho wakuthumina kagwalo elyo wakakalanga khapera wakati pilato mulumangu uyandwa uthachithe chinthu umunthu oyo ululeme khambo sunu ndaphenzekwa kuzinthu zinji muchirotho nkhambo kanguwe wakakankhama maswi akwe akagonthana ili wakati ikuti uli mwana wa lesa ikuti na uli mwami khambo nzithoka nani za uli mwami wa israeli wakati yepo ajamba ngati kothwambira kasimphe wakati ndakaziyapwa m'mamanino aya elyo pilato wakagambwa wa bonse banthu bonse pakati kukomberera akulira kumatenda akwe wakati ndiji singuzu ya kukuta na ndiji singuzu ya kukwangununa wakati ye watu jisinguzu ya kujita jintu jili jonsi chitakuti ziapegwa kulindwe kuzokuli batata mwenene wakala mwakuti oyo wakali iwinda iwa muntu wakala mwaja kumanina kuti wakali iwinda uwa muntu masimpe mwaga bete pere nchinzi nzenyu utwagwe ampo yagali zile mga pati mwabona wakamukaka mpua yagwe yagali nde mga pati yetu nzenyu duno jagwe mbumu yagali jile mga pati ikutambula siku indirizia oyu ndaribu zia nambangae wa pilato iwaswiri laguli jeji ikuti ziono zianu mga mungwe kamwe ziyoba zile mga pati ugagirwa ikutambula mwami jeso wini kainhwi mjono jagobo mwabede sunu isu kumamba muna roman ujingano kalanga kuli jesu yini nyika nyaka jisi ugankerwa ikupati wakuyowa usunga na mane nyara yaga sunguruga ikusomoga ikuswa umarundu iliosuba ikabila ujindi jasigati akubalisia inyenyezi tijia kaswa kutizipe mimuni yasyo ilio nyika yaga kurungana nyara musumo wa nyika ilululabo ula piringana piringana wakafumpa milingalenga uzapawa jesitirizyo jambu temperi kuzwa atala ikusigansi ilio bantu bagali ikususa akugwira Hebagasi ejo, jaga jitiga. Hilo sumamba oyo muna Roman, waka kwasya, umuka gaira mpigiri ao, waka yasa ipanga, inda kumoya wagwe, ao waka mulanga. Elejindi, jaga limani jegale, waka langa, agushoma. Elejindi, jaga limani jegale, gulingwe agushoma. Ejo nchaga jita, jaga namatiga runyonyo kwa wagwe, waka inzia panga, inda kumoyo wa mfutuli. Jindi, jaga limani je. Ndaribu zia nambangae, bana Romani, sunu bajita jintu chijonya. Aniwa yojita jintu chijonya. Nga mwagu langa, buzu wabu mwi, peringa. Yorangiga ikuba, jindi jimani je. Ibanji sunu, bayo obohola, buzu wa obu ya, akuba mbubonya obu. Baga ziba, mwesu hudu okuno, ijiro, digamba eji buyo, kambo, jimumurumbe, oyu. Unselelo okuno, ukampania, slider. Unagatoriga ya Romani gakede aria wakaseruga yogwe za idaga ya samende ya mbungano ogunu. Alimijindi nagajita wakamuambira ogo pangali uliandira. Ilio munagatoriga ya Romani wakati sao ya mwes Brenham. Hii wakati ndila amba jintu yomwe jindi agomba lezo la muhira. Mwabona iuga mwampawo mwajisiwa iuga na kusimpikizi kwa iguti chobeni alo magani mabotu. Ikutalindime ufungwa muntu wimini ya Kristo. Ndejwi, yotu amba ura, ikutali muntu. Chinzi, chesola kwa amba, saa eji, ku, balabo na jaa ntangala ikwi, yega simpikizi kwa, muli pirato abamwe, ibabo, mwaga jita, muli sumu amba, muna Roman, pere sena, miyori nilamane, jindi, gajimanide, iku jita ufungwa, iji ntuku jatikizia nchijo, wagede kuberesia sumo, unzira imbi, imiyango iyo jagwa, mbulimbo wakabete, umasuba agwa nowa. Iyo mpao, jindi, jirimanite. Ingo wa sinsi muga, jifumwa jino, akwamba. Ndiganza kuswa mubu sofi opu. Utari ndiri, wajindi ya mflogo. Jagari jivotu, bolanga, akupona, eno. Irusa wakajenguruga ikuswa, ugagungwe, kakatoriga. Chenze chagabona, imusumfuru wa moliro. Wakabona mbungano, igenderezia. Iwezuregi wakachenguruga, ikuswa, ugagungwe, igangirigani. Wakabona jintu nchijonya, ipende koste, yagajenguruga kuswa, utubungwe toonse. Ili ya kabanzi, ibantubaremu basi ngusu. Chinzi umu ya umu, wabo chaga jita. Jindi siku talisya, Luther na Wesley, abalo. Alimi jindi, ibaka jenguruga, akubona, ejo, chobaka jita, akutariga. Bana babo, babo ora kunze, uliabo, uja kugira ogo, kubaka swida. Iguswa, mugabungwe, akujosya eo nkamu, yabantu, moonya mungusofi, moonya mubaka swida. Chinzi, chomlanga. Iwa siku talisia baga langa igabotu, pere bantu, iwa batowela, baga jabugira, ogo, basiku talisia, kubaga swita, kujita nchijonya, ejo, basiku talisia, tobaga liburwana, umuimu na nige uwareza. Nyomulizi ndere degu binda, kambo ndijisi mundando wa mipairo ubohora, alimi ndirisi mungibwanu, mwedeguba muruendo. Buzwa bumi ndagalanga, ndagabona chwi, liagaba mumiru wa buntu, ndagabona alufa, omega. Sega bona, botatwi, bone, na bosanu, ndagabona omwe, ndagamubona, alimufutuli wangu, ndakamubona itwi, ndakamubona mumoni, ndakamubona leza singuzu, ndakabona leza mulingwe, ndakabona musumpuru wa muliro, ndakabona mulingwe mubonya obo Bible mulilamba kuti mwagabete, ndakabona kuti etu wakali Alpha Omega, ikuti wakali musumpuru wa muliro, wakali mbobuja wenya sunu abuya myaka. Ndakabona oyo musumpuru wa muliro wagamba uli Johani iwusu wakwe butalekerezi muli wagamba muli iwa Johani okuya eyo busu wakwe butalekerezi tabuga usipe muwesu muzeso wangu sunu masuku waimba luimbo olo langa akupona muwesu wangu upona langa kuli Jesu eno akupona pambo ulilembetwe mutwili akwe haleluya nkutibuyo yabo langa akupona Amlange, chenze nchomubona, sena mubona, ikuhunwa, sena mulabona obo, mwabete, amlange kuinda mutwi, akubona obo, mwagabete, au amlange kuinda mutwi, nilionya akubona ikuti, kumboboja, sunu, mburi mwagabete, ika indi, walo, chintwe jeni, jaga imininwa, unzoga ya muguba, munkanda, ugambo, kagonya, jibi aburuazi. Judas wakalanga, kuzwa bumi elio, jindi nagalanga, nagamana kumulanga, nchobeni. Wakati kulanga biyo, ujiyo kwito, kakutanaka obo, mupiga wa mari, ngoba kachisi. Perebuzi wa kumwe jindi nagalanga, akubona Jesu, nyomulisi, nancha akabona, wakabona kuti wakari jisi mulandu, wakabona kuti tayagari kwele lakupona, eyo, wakari angiri ya mwini mchuru. Yifumo jimui, jimui ya mafumo, malemu, kulimaka nagare, onse, again, mugu jala, namba, jeji. Uli jintu yomwe, yijitiga mu Jerusalema, yomponya au, inkamu, yewasuru mamba, yagasele muga, untalongo. Ingana kwa gulira igwa ii, ketani, igungwa kugwewa, igwa sumo, muga kwa kwa, ngunuri kusule oguya, barabasi, ulafi kufwa, waromu pi, tagwe bubotu, waromu fumpi, waromu chai, uyofka. Jintu yetanzi, nyomulisi wakati, nchaji jo, jonsi yandime. Ndiyo subura kuchaikwa, useni sunu. Ijintu yetanzi, nyomulisi. Mulindisi waka chula muliango. Kayutuka Barabas, waka yutuka agwamba. Ndiyela kuti aya magorero. Wakati, Barabas, wangu nuraja kumaninina. Enze, ndire nze, ndire, wangu nuraja kumaninina. Wangu nunua, damba, kati. Mbobu ti, mbogo nje wangu nunua. Wakati, bora uguno. Barabas, olanga, utarobuya. Wabona muntu oyo, yafa. Oguyana, wabweza busuna bwako. Ndaribuza kutina tonse sunumasugu. Ngonje kulanga, akubona ejo, Barabas. Changa bona, mtu umwi, yabweza busena bwesu. Wabayasu wankambo kwa soto kwa Jesu. Laju zauru wankambo, yamulandu wesu. Ikugwa mwa kwa lomuno wesu. Wakari, haringuwe. Akumibunda yagwe, laka ponese kwa. Mwaka ponese kwa. Ndaribuza kutina sebo, bantu bajisi, mulandu, abobele de, ujiswa. Ngonja, ikubona, mulinguwe. Iku kunwa iwesu, yebo, na mwege elete ya kukehena, wana mulingwe uangurugo, ruanu, usumizi kwa iwanu, uya kuchuru, nalibu siya kutina, mulago njia kubona ejo, paraba, chaka bona, busbobu ya. Wakatika indika nini, ejo inyiga, taiga ndibo nilimbi, nebuba bobo muyo ndibona. Oh, mbungano, hao, ikutina wakati, muyo ndibona, mchezi vyo jaguti inga, mwalanga arubo. Mwiondi wana kambo, joba andinye, agwalo mulindinye, iguseo makorero anjiga. Lire, mboboti, mbomumu wana, iguchwi, walondi chwi, amlange uchwi, agubona jishomezio. Mbojibede, kambo, kumbaboja, kwenye sunu, amuyamnyaga. Omgaga bedeji indi na agenda mkariraya, chintu nijonya, mbwabede sunu, mjefason viu, chintu nijonya, mbwaga bete, ujigombero ya Brenham. Chenze, chomulangira, ikubona. Sikutarisya, muntu wakabungwe, tamugaji woni muli Jesu. Sena mulanga ikubona, yabu paizi ibu mwi bulemo, tamugaji woni muli Jesu, pepe. Mboboti, mbongo na Jesu, winda kuchwi yareza, yaga iburugwa, kambo wakari kwi, yareza, yaga iburugwa, obo mbaga vete yaga indi, mbabete sunumasigu, alimu yoba wali onse, atukotami mtu Yesu, waka indika shonto, niyogo sola eji, kubanga, jifkimpe. Mwami Jesu, upairo angu, anijenguluge iguswa kumapagasyo abumi. Mwami, ndi, ndirizi tuli ibantu, banamale ya ibuyo, wataide, tatujisi gunji, warubono, wanyiga ei, ere tulaguyanda, mwami. Eri ndagana nila bantu aba, inga, nubatakara, mubusena, mulibobu, akusiyankhana, akudjikwa, akuonse mumabunga abantu, akukhala kuphedwa maningi mu ikupsa na kutontwedwa maningi mukutontola iwiyimamu akuleta bana babo abalo balwasi abaphengede ikubowola kubako ikuti na babowola okuno ikubona chinthu chilichonse ichimbi kunza lya nduwe bantu abo mwami ngati babowola ikubona imunthu kuli ba alumi ibanji mukagwagwa bonse balakonzya ili babowola kubona oyo munthu oyo munthu waleza oyo Jesu wa Kunazareta wanyama mukubaleza lino tata wakatwambira kuti ikaindika nini ilo nyika inga taika kuboni limbi takukwe imakani obo mbabalanga tapakachiponi ili wakati mwiyo ndipona imushomi wini kambo njoba andinywe nakwalo mulindinywe ikusika kumakolero anyika wakatushomeza kuti na tukalange inga tuyobona ilo ndakomba sunumasiku ikuti uyozolizi ya rukwaro oro mulindiswe alubo sunumasi utegwa tulange akumona Jesu palivununa mwini kulindiswe munzira njionya eyo njaga jisi uzulizi ya chuli yakwe ikuzuta wano mwami ilo ndakamba kambo akutanaba eji elyo ndakamba inchopenizi ezi ikuswa kumoyo wangu kujatikizia kukwerwa alimu wakandambira ilo eno mbokuponeka ikuba wamaseseke ikuti na twakonja kuyo guma manjezezya esu amugati akubona ikuti zinthu ezo yatakali kukonzeka ikwambwa kumbera yakulondoka mboli mbozipete itakuti yazwa waleza mbokuti mbotukonze kubona zinthu ezo chitanzi kachichitika mbokuti kwapiri mbokukonzya ikuchitika mbokuti kwatatu mbokukonzya kuchitika mbokuti mbotukonzya wima awa nyezi ikachitana chitika ikuziva ejo yakali yochitika mu Tucson elyo inga uyojula zinamatizo zili chiroba akuphiruscha makani asisidwe akuyopunona zinthu yaleza zisisidwe ezyo yakasisidwe kuzwa kumalengero achinji ere kuchipona popire kulungululwa kuphedwa pumboni kuthondeze kwa kunzira ya sayansi mwami ndiwe mayupiro ansana yesu ndiwe konse kotujisi ilo ndakulumba nkhambo mwami mukupachipera chalupono wako olu ilupati lwachisi ndakulumba nkhambo kakupa ichizo chamupiri wako anthu omwe abanji okuno apo pali nzizo chamupiri olu banji ponse kuyinda munyika kumabungano ande apo pali nzizo chamupiri oyo wa khristu wa maseseyi apukomi zinthu zonse twalanga tulamupona kumupona chindi bayuni ni bayimba amumuone chindi suba yapasuka na chindi liyapira amumuhwe munyimbo mumulangirire mu bantu bakwe mumubona kasimbizi ya chwiri yakwe o mwami ndiweleza wesu yifumo maningi tuyoita kuli nduwe ndiwe tata wesu siluse tujatire bulubizi bwesu mwami tuli kuchindi mamanino ndabona miryango yocharwa yalino miryango yazyolwe ngochindi nolithwa mwapa khapera ndichikonzya ikunjira mumasena ayo mwami wandigwasiya kulunkha ndiyapo chambara pondipha nsana kukupulusa pukupushi bwangu mwami wandigwasiya kuti ndikonje ikuchitha chinthu chimwe akuya lino kuti ndilindira chindi eyi chiphati kubowola echo chiyopa okuno wandigwasiya mwami mbuli mbwemkha kuti ndikonje kunsi lya nzira imwe ikuchatha imbuto yakakanzwa yamamanino eyo yophirusiya mwami Jesu kugwasiya oleza ili kuti na ndiyaka intarisyo ikuti umbi akayimine mphawo kopha mwami yakuti yakufambani yochitika utejwi ikazulizikwe kuyandisa wamyoyo yesu nkubona jwi ilyako palizulizikwa tulakuyanda tulakushoma akati ka bantu pasumbauzya apatasomi njalaniya ya yeyo yotujisi isunu mwamileza kulashoma kuti ijwi lyako kali kakiwi kuchishoma obo ikuti majuro anyika ziyoroba pere kali karobi he waimina eyo ajamba ino tata nkhamu eyi nini eyo yalindira muli bakwasi banji omuno ilyo ndiza kuli patanafuthulwa omuno ndi bantu apo pakafuthulwa khapera tabana zuzikwa muya usalala mwami leza akupe kuti ngole bobo achilawo kuyinda kuchwi ilyako yachishombezyo chakuti bantu bayolanga akupona jesu ili mphawo ndikukwatama akupha miyoyo yapo kuli nguwe Awe kuti balwasi balange akubona kuti tachikonzeri kuchinthu chilichonse kuchichita lezabiyo khambo chishomezo yachiri akwe. Eyo nchotwamba sunu milumbe yobiro ndakupe kuti itonde dzegwe lino wonse kuli mmanza ako mwami. Eryo ndiri mmanza ako, eryo ii mbunga ndi mmanza ako, obereka kuinda mulindiswe mwami kukulemya izina iliyako pati omwe utamani opa yeji kupulemu waleza. Amen. Ndili ziku lapya alimwi ndi anda ikusola kukombera barwa zilino ere kuti na mwandipapuyo maminiti atandira wukumi awosamwe makumi obiro tandizina makadi ongae ndiye mapozya eretiyo talikapuyo akukombera barwazi. Ino Bili wandayambira kuti wapozya lino yalini imwa nzi ya atutalikire wamba ikuti wapozya kuzwa ulili omwe kusika ku mwanda mbanga ipachisi makadi a mipairo okuno amutambike manza anu makadi a mipairo ulimwewe ukubwene tusola ikusika kuzinthu zyonse ezyo nzotukonzya ikapotu kuti na twakonzya lino tatukonzi kuba akutcherukwa ali bonse babo nyomulizi abobo tulakonzya iboyo eryo bantu bonse mbangaye ibatachisi kadi ya mipairo yalonekwa abobo muli babwazi tambika janzali yako mbanji lino amulange ino nchinzi lino ndirizi inga twaba ii bamukide anini kumathoperanwa kutandira maminiti ali kumi wosanwe pendiyanda ikwamba ichinthu chomwe ingakwapa lwandanu akati awo ikukhala ibutamani kuchulu na gehena mwabona amulange amulilemeke akulangirira achontho woswirira kuchwi akubona kuti na uchili Kristo. Lino munthu aumwi okuno antela ulindizi elyo ibonji iwanu sezipe khambo sejani okuno wachindikira mfu ikuti ndimuziwe elyo bonji bwanu tamukhali mudolopo mangayi banthu batakhali mudolopo amuthamike manza anu mwabona. Ino ndakuzya munthu umwi ambakani yathamuni ikuzwa mumwi ndakati seno ulapola lyonse ngati unyina ikambo chotoyede kupola ngati nguli panji loko ibatakhali muthawuni abo basikokuya tatukonji ikunjira mwabona pere obo ulikapotu tiyo babambira inzira yakunjira amubola nekuba amone bakachisijolwe gamuthana ichita inya linamu yeye lino ndi munyokopuyo ndi masimphe mulangwisa eyo ndili munthu nkuleza peleza ikonja buyo kupereka alimwi lyonse wakapereka alimwi wakapereka buyo pinda mu munthu inu amulange sino masiku ikuthali kuli ndime naku munthu uli onse pere amulange kuli Jesu Kristo lino amulange kuli kugwalo sino masiku eyo cholowakachomezya mbangayi panu ngandapha ibuyo imishomo yonse ya magwalo pere mbangaye bayoshoma inchopeni Vahebrayo 13:8 ikuti Jesu Kristo ngombapuja nguwenya alimi mbangaye bashoma Johani 14:12 milimo eyo njechita moyochita anywepo mwabona mbangaye bashoma kuti wakachomezya ikuti yoonya zinthu ezyo yakachita munzira yakutcheruka ikwamiyeyo ya mumoyo inga yobweda mubusuba bwa mamanino akuthana babuyo kubola kwakwe masimphe tonse tulichizi ya ninji kuti imbi nyanda ya magwaro pere tulichizi linamulange muthalange kubona mukuthausi muthalange kubona mwembezi amulange kubona Jesu muthaboni munthu amuone Jesu jindi mwalanga amumubone ikuti nanda konze kumugwasha inga ndachichita pere sekonzi kumugwasha ndili munyokopuyo pere walo mwami wanu amumulange akushoma ya lino atalikire amwerwe wakhadi ya mupairo tuatalikira uli ya mwerwe mutanzi mbangaye mwerwe mutanzi ngunuchisi mwerwe wakhadi ya mipairo mutanzi watambika janzeri yako lili kuli wamba yako ya elyo mundichatire ya mwerwe mutanzi kobora ukuno mulindu onya ninzira nzi njoyanda ubaleta nzira eyi ya ora onya ukuno ikuti na ulakonzya wenda ikuti na munthu uli onse waitwa lino oyo usunkhuta pabamwi tulamugwasha ukuleta mwerwe mutanzi mwerwe wabiri unuchisi kadi ya mpairo yabiri kutambika janzali yako chakufambana mbuli mbokonzya mwerwe wabiri ulali sewukwene ali mundichatire se wonzi onya ano mulindu mweru watatu sa inga waima na nyintu yemwe bombo mweru watatu mweru wane wakadi ya mpairo sena inga watambika janzari yako ulari teogwene mweru wane wakadi ya mpairo wambanzi mweru wane mweru wasanu ngono jesu mweru wasanu sa inga watambika janzari yako teogwene mweru wasanu mweru wajisambo mwe mweru wajisambo mwe ya kufambana kufambana nchobeni mweru wajisambo mwe ya wajiroba ya wajiroba ya bombo warusere warusere kufambana wini rino unyamuga kufambana nchobeni ya warusere eyo nchibotu munene wafuga wafuga ulari mweru wafuga ya mweru wakumi wakumi ya wakumi onya oguno wakumi kumi awumi kumi awabiri kumi awatatu kumi awane kumi wasanu Etatuko itabanji maningi ikutegwa mujane wabona nkambo twatu jitira yeji ndikadi buyo ligisimwerwe hali ndiyo wabona eryo muyobora ibuyo umwerwe oyu ejo jibamba iwima umundando kumari osanwe kadi ya mpairo ya kumari osanwe ya kumi aria jisambomwe kumi aria jiroba kumi aria rusere kumi aria fuga magumi obire magumi obire aliomwe magumi obire aliabiri magumi obiro aria tatu magumi obiro aliane Magumu obiro, alia sanu. Ababore, amundanda merino. Magumi obiro, ayo sanwe. Mane, ubambe, imundando, uanu, wayagwa. Amunyamuge ibuyo, rino, kwendera na. Amyero yanu, bombobo, mutaboli, nyonse, ajini jomwe. Amuzunguruge, ibu nzila imbi, ikutina mula gonja. Kutina, muligumbi, ibu nzila eyo. Akubora, rino, magumi obiro, ino, twaita uli. Magumu obiro, ayo sanwe. Ya, atuya mine. Magumi obiro ayo sanwe gaindi byoga nini ya lino ndamba ikutina toyandi iwima wajindi jilamfu jindi wabona ayo bauseremuga bau kunjira moonya ambabo magumi obiro ayo sanwe magumi obiro ayisambomwe magumi obiro ajiroba ibuyo lindira regela imundando ufimpe anini togandi iwima wamaningi jindi jilamfu lino atukatamiga mitwesu Oh Benzuma, ino ninzi, ino mpari mpotubede, ino tuli, igu, ii, mamanino, tuli guji indi ogo, chintu jomwe, kojele de, igu jitwa, gati ii, na pepe, leza wele de gujana, jiruzi, na jirubide, ino sunu, nagamba uga, nkamba ugo, siyobiro, janguzu, igu sura kumuambira, obu mbwabede, umuambira iuti, jindi, jabu mana, Ombwabede, ombwagabede, ilo lino jindi, kwa langa, sunumasugu, atulange ulingwe, lino mtu awumwi, muzinari ya mwami jeso, mbambaju unu jago, lino, utapupa ni gonsi, wakara nchobeni, si, igusigira uitwe, mamulegele banabanini, lino utina, na yitiga iwamba iuti, watamiga mutwe wago, ujijita jago kwamba na nchobeni, oyandwa kambo, zintu zibi silazwa, muri kulenge, amarwazi, kabera alaunka, agatika bantu, agunjira muri bamwi, bonse bashoma bobo, abazi kuti ndugwaro, abambe amen, kujana kuti mu Bible, niyu ya mibi, yagazwa, uri umwi, akuya, uri umbi, jindi, niyagatandwa, yerio, isola ujana busena. Eyo nzira, motoka jibona, zindi zinji, musu wangano, iwantu wala bora, musu wangano, gabari gabotu, anseba imbotu, zirondo gede, gukara au, akujana, ibutongo, alimi ibusuba, na obire, iwainda, jejo, barajaniga, kabofe de umaninina, na umwa, iguba akulenge, kabale bugide, mwabona, Kambo bagali basi kutashoma, sechisi winguzi, ulimbabo, wiyo kubashomi, wenyi wabo bagaunka, mugabunga, baranganya, banyongene iwe, nyaga mingi ya inda, elio, kubajiri, amuni bagaunka, uchiumbwe siyabo, kambo buyo, gaguba, basi gami gami, batashomi. Wina musena basi kutashoma lino, musena wabashomi, amuwe alu shomo murireza. Tato wago juru, ino musuanga nungu wago, wali wago, jindi jonsi, lino, ndagonja kuganana, ejuri yago, pere lino, uzidali no, segonji kuganana, nduwe umwi, kuganana, lino, mwami, ajizwe kuti, mulanda wago, wabambira bwini. Akube kuti bantu oguno, ndiza ibanji oguno, mbarwazi, kabera, abagonji, iguba mundando, mwami pairo, pere ujiri wano, mwami, inga waponya, umasena oguya, Mbubonya mburi, mbogo njia uponya, usena mburi bonsi. Ulegela chuli yako, yubu nunwe, musinari ya Jesu, ndagomba. Amen. lino kuti nanda kunzi akudana uphakamana kwanu ukainde kuyoka shonto ndiyanda ikulanga ansi mundando oyu wa mipairo seshomi ikazimphe ikuti ndizi imunthu omwe sena muli mundando oyu wa mipairo nobe inzu nyonse uli ndime nyebo mulizi kuti semuzi amuthamike manza anu ikuti na mbaubede mbabowe mangayi kumasena wakuya ikazi kuti inse zichinthu kudyatizya nimwe amuthamike manza anu masena wakuya mwabona masimphe esenti ili makumi alifunga ausanwe abanthu onu sezi wabo mwini inongoyi mwanakazi mubaoba sinamubwene mubomi bwangu mwenzi kumanina kuli ndime ino inga kanoli kwakuno kambo kapulwazi kakanoli kwakuno ndiza wakachita inthu yimwe ndiza uli kwakuno uliziya mali ndiza ndi phinzi yakung'anda ndiza uli kwakuno kukambo ka munthu umumbi sezi sejisi muzezo perenchechi ifanikiso eyo jiri mumusala yohani 34 mwaalume ya mwanakazi laswangana wachindichitanzi ero wina kuzimbauzya kuti mwanakazi mukumsi oyo wakaswana jesu wakali mphati maningi kuindangwe kambo waro pakati pakalikuoneka kuba kwa makumi osanwe na kuinda ku makumi osanwe alimi ambweni mwanakazi buyo mubothu mukumusi oyo wakalibusena okuya kumukaro wakalibiyo musimbi mukumusi eyo awa alubo sunumasuku kanthu wobiro baswangana mukumusi amudhara kakuthakwe ikuziva umwi aumwi ero lino ulingwi alya kuli kambo kamwi tali walya sezi anthala inga kaingwi alya kalisirweno inga kano ingwi alya ikayamba chinthu chimwe ikakuli tachirinchicho ikubonapoyo eyo chiyo chithika ikuti na mbochipete kulangira eyo chichithika mwabona mwabona lino semuzi mulindu senamubwene wathambika janza yakwe ikaindikainda ikuti ndali mwenzu kulingwe elyo ndathambika janza lyangu walo mwenzu kuli ndime senamubwene ye lino ikuti nanda mubonya muli munthu inga ndamba mulindu ndipezi nzi ndo chisi ino uchitha nzi awa ino uyandanzi ero inga wamba wa Branham ndili wano kambo ndi ndichiswa ikulenge ndichiswa tibi ndichiswa chikoto na ndilipo lidemali ndi mulumi wangu wakandisiya na sekwetwe alimwi mwenzuma wangu mulombe wakachithapo inga wayandika kundambira ee inga ndamba chikoto ndiyo kukombera akubika manza angu ali ndiwe akwamba mwamireza pofamwa yakazi o eyo chayanda amen yesu wachichita mulekera unke ee ndayeyera ikuti na washuma wopo inga wapakapotu mbombopo oyu wakali mulimo wa myaka minji pere chakasomezedwa kumaso pa kwamanino ikuti mbuli angelo leza wali kukhala mu muwiri wa munthunsi oyo wakapoona mu Sodoma ngachanabyo kumpha alimwi wakakhala kafutete isitule ilyakwe ku tente oko sara nkhwa kapete wambira Abrahamu eyo chakali kuyeya mu tente leza mu muwiri wa munthu kasamide zikopera ya munthunsi eyo ndiye njira ibuyo leza njakonja kuchita suno chindi na njira muwiri wako mwabona ikuthondeza kuteleza yoyupulukwa muwiri wa munthunsi yesu akati muli mbochakapete kumasuwa a Sodoma kuponya mbochiyopa kukupoora kwa mwana wa munthu wechisi mutumwa Billy Graham akamwi kumusanza okuya mu Sodoma ile mbungano yakasalwa yakathambula mulumbe amutumwa lino kuti na mulindu oyu mubauba kuti na muya usalala chiyambi kuti uyachichita pere kuti na inga wapoora akundayambira eyo nthowa imenena awo na eyo choyanda na chinthu chimwe chokachita na chinthu chimwe nchali afwi ikuchita ba inga waziva kuti inga jaswa kukasensa amwi ikagambya kuinda kambo kulingwi awa wabona eyo inga ikachiruleme embona pawo inga wasiva kuti yazwa kunguzu zinda kukambya ile kuti na baibeli yakati jesu wakachitayi chinthu eyo chichonya akushoma kuchichita arubo kumaso pa kumamanino pawo inga wachishoma ikuti walinguwe mbangayi panga washoma chinthu chichonya pawo inga wabona jesu nga wabona jwi lyakwe lino inga wati sawalondi jwi baibeli yamba kuti walondi jwi ilo baibeli yakamba kuti ijwi lidatweruka iyeyo ili mumoyo mbambuona awo yoba ijwi lyakamwa inda mu milomo ya munthunsi kalithweruka miyeyo lino sekonzi sechisi nzira yakuchichita mwabona kambo tandimuziphe pere uli muzi alimwi walondi jwi ero wangu omwi ukonja ikukweza niyo yesu yopire muli mwanakazi umukalo anguwe akuchisanganya alimi mpao akutantamuka ndikunditondeze aiboyo ejo mchali wanu ejo chakachita na ejo chayanda na chinthu chimwi pao ndakunzya kuchikanana akuchayamba alimi mpao chili kuli nguwe ino mwamba wesi branam za inga wamuponya pepepepe tekonzi kuchitajeyo wakachichita kale kuchinda kumikunda yakwe twakaponesekwa ere ejo chinyamunapoyo ulushomo lwakwe ikumuzika kuti ulizi obo wakapede ajejo chayanda walo ulizi nzira yakuchipha popo mwaya ikuba jindi ichithopera sa mbombopo lino banthu bonse balashoma obona lino amulilemeke maningi ero nyopo no banthu ogwya lino nomuthakwe makhadi amiphayiro amukombe lino myeye jesu wakayimpha munkhamu buzwa bomwe kapena mwanakazi wauba wakaguma chikopera chakwe ere wakafuwuluka gati nguni wandikuma ere wakalanga konse kumbunga mane wakamuchana akumwambira ikuti wakachisipenzi yakuzwapulowa ero pulowa lwakwe wakayima kuchindi ejo mwabona lino dayipeye kati walo lino mupaisi muphati oyo ukonzya kukuma pinda kukulihwa wakulenga ukakweso sa mbombopo ndilangite awa kumuweswe okhede awa munsi yamuka inthu wakwe yalinopuyo omwe alumi ulya pakalingwi awa kuchindi ndikali kukambauka kuponya mbuli paulo wakali kukambauka ibusiku bonse busiku bomwe alimi mwa alumi oyo wakafa yachipukira mbutha moonya mumbuka ya bantu ejo muyasalala wakamuchosya nchopeni ubumi alipo walongo kamboni mwabona ejo yesu kristo mbopo changwenya sinu abuya mnyaka mbanga ye batana bwene mukwesiwe alimi ibanga bayanda kumukona amuthamike manza anu batana mubwene mukwesiwe sa inga wayimikira oyu mwa alumi wakafa yachipukira mbutha munsi awo oonya mphakhede lino ngoyimuka inthu wakwe nasi wakazwitirira imisunko wingwi ponya ali tayakachisi kutuntha iwapulowa galifide meso akwe akaphindamuka alimi wakali kusiya kumeso akwe kuruwanwa kwa moyo dokotha akamwambira ikuti wakachisi phenzi yakumoyo yakuthanapapopo ndakalijana mukuthweruka ikutali chinjira mfuwu cha inda akumwambira kuti wakachisi phenzi yakumoyo elyo mphawo ponyapoyo moyo wakwe wakaleka elyo wakawi dansi eyo ngoyo mwakapete galete awo kafide chakumanina okuthandira zindi zili chisambomwe na lusere ndeikapona mwami jesu kachosya ibafu ndakamupona kachichita ero inga wachichita sinomasiku lino ndakweza miyuya yonse womuna kukuyendelesi iwangu ulemu bwaleza muzina lya jesu kristo amulilemeke amulangirire yenda kuambaula kuli ndiwe mulindu yali kukambauka yepo wapona eyo kujatha ibuyo muuya wako chachicho nchopeni chali mukuchita wabona uli chinthu chomwi muli ndiwe bomi naphe notali kuyingwi awo nokunga uli chiyimo kuyo golede yakufa imwi notachisi bomi muli ndiwe pere mukuwa kuti uli bomi mumwiru oyo ulakuyenderezya wabona ilo ndinakwana miyeyo yako ajejo nchoyeya mmachi ngowamba azinthu chonse nzezicho nzoponena wabona mbombopo mmachi ako miyeyo yako alimi kufumbwa mbopede lino tuli wano mukushoma lino muya usalala mbuli jesu mbwakaambira mwanakazi kundiletera akunywa iyo jindi nakaleta ngati ba yepo toilete ikundilombachejo ndili musamariya uli yepo uli mujuda tatukwe zilengwa ya anthu omwe umwi aumwi takweta akwenzera mmachi anthu omwe umwi aumwi lino phere mukwini tonse tuli omasi elyo tuli ngwi awa ikatushoma ibiyoleza lino ikuti na muya wakwe wapoora ikuinda kuli ndime kuchiphedwa alimi wakonzya kuzipa chinthu kuti ulizi na chililuleme naphe khambo wakaphona chipeela echo chapumi pawomphawo muli chisipeko yakushoma ili kuti na mwachishoma khapera yomwambira kuchathikizira nchicho pawo chonse chamana elyo chiyopereka a munthu wonse awa lino banthu bonse amulilemeke maningi ino mulindo uchiswa chinthu chimwe chilopite kukameneno ikakwe mbulwazi bwakameneno ikuti na mbombopo tambika chanzeri yako lino sinamukwene mubumi bwangu mbombopo chachicho chali wanu nepo kukombera kameneno kakwe lino mphonya puyo mbunaambira ibuyo ejo na kakuthanapapuyo walizi kuti wali chinthu chimwi munsi lyakwe chinthu chimwi kupoora munsi lyakwe phonya puyo inga mwabona unyanyamukwa ali ngwe ikuli nkwa ikupothuloko mbuli wauma. Oyomomoni ngomubona muji foto ali mpobede George oyomomoni ali muji foto ulalengelela mponya atala yomwanakazi njonya eno wabona chilawo jimbi jabube walo mushomi utali sikuli jengeja walo mushomi inomuka kuti uli mushomi saa ulandishoma ikuba mulanda amusesimi wakwe ulerede kuba ikuziba popo tena ulashoma ikuti inga wakuambira zinthu zimbi ezyo zili kumoyo wako ya chee jintu jimwi jili kumoyo wako munthu umwi ngokombera mwana ulashomana kuti inga wakuambira ezyo chilupite ulingwe kujisi kazunda saa mbombopo tena ulashoma kutileza inga wandaambira zina lyako ndiwepuka oka toswika kuno yepo uswa umusanza Georgia uya kumunzi waponede Yesu Kristo wakuponya mwana wako utapengani kumakana anchijo yalo jamana leza kulongezi mujizi wapona kuti inongoi mwanakazi umbi tandimuzi sena mukwene walo mwanakazi muyo wimbwi a lino amulange ndali kuambauka munzira zyonse ikuzwa kuthandila 8 okoloko eyo lino ngu-10 ayimaola obire 31 wakutweruka komwe kulandikwa mphamayeloko winda maola obiro akukambauka mwabona oko mwabona niwo mwati yepo phandulula ikuamba chejo oo iyi oyo mwanakazi wakakuma ombe wachikomera chakwe wakati ndankhwa kuti nguzu yaswa kuli ndime msana sambo mbopo chenjicho chochichita lino ngoyu mwanakazi oyo ngweta nabwene lili wonka okea ikuti na mwabona chinthu chimwe alimwi wabweza mulombe oyo ngotuli awalo awa George walo mulombe muna Baptist ndiyenda kuti apone kuti ejo totambaula kuchatikiziyaleza vawosimba mukwasi vanthu vapothu vali mmexico misionari mwalumi mowathu elyo vawisi valichisidwe akalo ndindirapuyo nguwe ikuti apole lino walangirirapuyo kapothu George ina mulindo oyu tsense semuzi te sena mubwene ndiyela ikuti tulibenzu kulumwa umwi tatuzimene umwa umwi pera lino muya usalala ipo wathu kwa jesu mukupako tulipa kamboni tonse kuli chejo lino kuti na mwami jesu lwandiyopunita chinthu chimwe kuchatikiziyandule lino kuti na ndakonja ukuponya inga ndachichita pere sekonji kuchita chejo chaka chithakale chinthupyo ikuti na nalingwi awa sino masiku kasamidensu eyo njaka ndipha lino inga takonja ukuponya kambo wakachi chithakale winda kumipunda yakwe wakaponesekwa mwabona ere chinthupyo nchanga wachitha kulitondeza imweni ikuinda kudzwi elyo ndiyakachomeza ukulibamba ikupona ikuti kumbakuja nguwenya sunu wakuya myaka elyo wakachomeza kuchichita ino kuti na iyo ndiperesya kukuambira ejo ntholi wano nthawi yoperesya lushomo ndochisi mulingwe lushoma kuti ulathambula ejo cho ntholi wano moyo wako wonse ya pakuye kuti mwami achiphe ndabona mulindo kujisi chinthu chimwe chilupite ikulangolangwa ikuthondeza kuti mwita iyi mwaka zaphuka mbombopo chakwini iyi munene mwita mwaka zaphuka sena ulashoma kutileza inga waponya kuzaphuka oko yepo konse yepo yepo leza kulongeze lino tozuka kunophe wakali kuli apa ukukwene kusika kwakuno wakalelede inya inya uzowa kuthenezi mbombopo ukahati wabwyeda tasumba uzi uyoponesekwa kuti na wakonziya kushoma wapona kuti mulindu tulibenzu kulumwa umwi tsena mukwene mubumi bwangu mbuli mbakuzibwa anthela ndakachitha umwi mumuswangano alimwe anthela wakandibona phere tsekuziphe leza ulekuzi tsena ulashoma mulindime ikuba mulanda wakwe idzwi elyo ndiyeikambauka ikuti mbwini mukuba ikuti ndili mwenzu kulinduwe alimwe idzwi elyo ndiyeikambauka bwerere kulishoma ichinthu kuyo ta pamwi papo ndakupha khadi nankha umwi waba masha na mwana wangu na munthu umwi wakupha khadi mwero wako waithwa elyo mphawa mpholi koko onse kwezi pere uli wano ujiswa pulwazi kwakulipirika ulakuphenje kaphati uli anthu omwe a munthu umwi ujise munthu umwi ngokombera walo i walo mulumi wako elyo ujisi penzi yakumuya ndiya thakonji ikuzunda elyo ujisi mwana ujiswa ayebo tazuka kuno pere uswa kunyika uswa ku Canada uswa ku Alberta bobo urani shoma mukoba musisimi waleza na kushoma ejo chegwa ambira kuti mbweni goya kumunzi nkabera uyo tambura ejo chokweza ee kushoma leza kulongezi mulindu nilimwenzo kulindwe ulimwenzo kulindime sekuzi peleza ulikozi saa ulandi shoma iwa mulanda wakwe moyo wako wonse sekuzi kuyina janduwe ikutina ndakonzya kukuponya inganda jitabobo perense sekonzi seri musilisi ngiri mutubyo pere nguleza nenyonga nisigwa ibuyo anini kambo guli mjembere winda wingu agati gandime anduwe walo mtu umwi ngogo mbera nya walomba anyogo elio ujiswa ii ufundirila windiri de wabulo elio ujisi ii kikwazi ya kuyambugirwa unsa mbombobo sena ulashoma obo kanyogo tabako okuno eleji indi wonka ulimbabo kabweze ntaulu isamba itwe munsi ngo yago kuyo ibika ahali banyogo akutazumba uzia he kabela ufundirila kuindiride wabulo yobalegezia ajirwa si yago ya kuyambugirwa yomana oya shoma lino mula shoma lino moyo wanu wonse lino wabona ndalanga ogya bonse upungaria bantu alimi kuoneka muli kuti utalika buyo walo buyo kubanga kutagwemuka muli okuya zinthu ezi nzechita muya zichita nyepo wachita kunji konya okuno sinomasiku kuyindambwa wamushopo oyo kuyindambwa kachita mulwendo lonse abo mbombobo ino mulindu oyo omwe awa mwanakasi mukubuchi semuzi mwenzu kulindime peresena ulandishoma kuba mulanda wakwe ino kaindi uyo kanini mwalimu wapo wana kumbere lyangu munthu umwe mupunga lya bantu ino kaindi uyo kanini munthu umwe mupunga lya bantu waswa awa yakupinda hao mumuni oyo waswa awa eli kwali mwarumi waingwi munsi yanguwo alimi kubusena bumwi mupunga lya bantu ntapengi buyo amubye buyo ajamba chibotu atujogere nakubona umwanakazi lino kutina mwamileza aba bali isambomwe najiloba najintu yimwejindi abo bainda mumundando unsiri akutwerua ere kuti na mwami jesu uyo ndiyo buluda umwanakazi oyu ufungwa jintu jirubide kulinguwe sa inga chabamba bamwi banu ikushoma moyo wanu onse sa inga mwatambula kristo ambagan eyo mwabona mwabona jindi jimwe jerede ujitondezia zindi ziyo tatwe tusimpikizia ili aya magumi ali ziuru ya zindi kakutakwe jindi yomwe gurubizia toliwano kuli wako uliwano kambo kamwarumi ili ndamuwa na katede amutwe wakwe kaufundeme ufwe kamusanga watombwe kabela ulamukombera kuti misanga ya tombwe imulegezie eyo akupe kuti mwamileza akuphe kumbizyo yako mujizi oya koshoma amoyo wako onse alimu akupe kuti diabolos oyo wajanza alegezie mulumi wako musinaria mwami jesu ipenzi yako lili kumusana wako sena ulashoma kutileza uyo kuponya ulajita ya oya oamba ndakulumba mwami ndi muzimu mwanakazi oyo ndashoma mwana musindi wamuka nesu saa takululeme ndayeya kuti moja kapete lizakulongezi ipenzi yakaindi kumusana lilakulekezya lino kabera inga wawunkha akuba kapotho sena ulashoma kuti leza inga waponya chonda mazwi ejo akubamba kuba kapotho oya mwambire kuti ulamushoma washoma buyo amoyo wako onse wapona kuti munene sena ulashoma kuti leza inga waponya penzi elyo yamwida akubamba kuba kapotho ya paoko ya poamba ndakulumba mwami ndiyo bakapotho lino elyo uyo iyo bakapotho ikambuka mbi kachonda mazi akukomena akwalo ulashoma nakutileza yokubamba kuba kapotho kuti na ndavikamanza ali ndiwe zawachingwa ejo imwami akulongeze omujizi wangu kapela muphe kuhunwa alubo sunumasiku amen wamushoma buyo ipenzi lya moyo penzi lya mwita sena ulashoma kutileza inga waliponya chibotu goya muzina mwami jesu akube kuti akuponye wagona kuti mulombo anamu kuboshe ikwazi yakufundira mukango zena ulashoma kuti leza inga waponya kufundira mukango oya ndishome kuyochita ya jirwazi jakusuba akungwanywa taroko zena ulashoma kuti leza inga waponya ibulowa ikwabo akubamba kubakapotu oya kumushoma kabera uyochita ulashoma moyo wako onse inakuti ndatamba ikintu kulindwe ikubikapoyo manza angu alindwe zena ulashoma kuti moyo usalala uliwano kubamba kubakapotu eyo njenzera yauchita bola ukuno musinali ya Jesu Kristo akube kuti aunke akuponesegwa amen bola mulindo utina tindamba jintu ulindwe ulashoma kutileza inga wakuponya uliyelyo yakubuka intu pe jatire wajamba gale osumanana leza akulongeze koya koshoma pao babeka potu ulashoma mnene moyo gonse leza ulaponya penzi ya moyo tajitina ulamamba ibantu kubaka potu ima simpe ulajita uleza sena mulashoma ejo sena mulajishoma moyo wanu onse amube arushomo mulireza mtu mwi awa wajitaji mtu mwi mamiti uyo mashonto ainda ndianda ikujana ejo walibulowa mtu mwi mburi ntenda na jintu mwi ejo jagajitiga wakari wakari uzwa ibulowa wakari kubusena umwi imuntu wali mwi awa lino amuga mbebu yo
yes it is it's a man said watch J.T. Parnell
iye mbojibede walo mtuke
you're bleeding inside ba. J.T.
Parnell
you believe God will make you well
iye mzimu sankwa uzwabu la mugati J.T. sena ulashoma ikutileza uyo kubamba kubakapotu ya uyo olega mpao J.T. shoma moyo wako onse imulindu muba uba ukede konyawa ulangide konya konse kede awo munsiri ya mwesu grimze ngoyo mumuni munsiri ya kwe yebo kola li nini lituba
Mary
seguzi kede yu ndesi nari yako ulapenze kwa apenji ya kumuya alimu wakwalo ulalibiriga maningi wajiruba konse uyo bakabutu shoma moyo wako onse kubaru shomo mulireza utina wako njapu yo kushoma oyimulindo muba oba konya kusule utalo oguya umundando okusule oguya kulubazu oguya waloswa kumichigan ujiswa penzi ya kubuka intu tena ulashoma kutileza yo kubamba kubakapotu inga watambula ejo ntoromba bao ulajishoma na amen tambika janzari yako oamba najitambula ya inga waunka omunzi kubakapotu emunzi mulindu eleza ulimuzi ine ujati yenduwe agaro aga ulimuntu olike usunkuta na muntu agaro ngili mwenzo ulinduwe sekuzipe leza uliguzi pere ndamba lino kukunigiri twe jumfule charufu ujizikule nge wazomu rwendo ruramfu logo uswa ku Cincinnati wakuno sinari yako ngu pa wak shoma moyo wako onse utina Iwa kede au, ulafuka. Tambula Jesu Kristo, kabela uponesegwe. Ulamushoma, ogo imigila, umatende ago. Uswa, ujenzio ejo, akutambula Jesu Kristo. Nanga yu muno, mamushoma, ugaindi aga. Sena amula shoma, umuyo wanu onse, au atu, umui au umui wanu, oima jionya lino, oima lino, munzila yago ini, nzila njopaira, wabika jandari yago, amutu umui, ukutobera. Ulegule mjezi Brown, walikede awa, gajiswa jejo, uzwa wumui, wangani tumina, phone, elio, tagari ikuwanzia, unyamu na janza, nagajibona, jagari jintuji mwajirubide, mungulo wabu wabwe, hindi, nega muswana, uzwa wumui, ujisi jirwazi, ya kusuba akumanyo talogo, pari, pabede, walikuwa kuna anto umwe, amuga dao, gaindi gainda. Ya mjezi Brown, sunumasugu, dianda kuti ushome, amoya wako wanse, Ndilisi ee jirubite kulinduwe Ndi andakuti ushome Waswa mjibadela Utubore kukunu Wabona Uzoko mbelwe Ndila kukombela lino Shoma Uyobaka botu Maji Wabaru shoma mulireza Jole ganjona lino Yokora Ulagonja kuponya jiruwasi Yagusuba Agubanyo talogo Ulagonja ikuponya jiruwasi Obo mwita iliago Ino umwa umwi, wabika jandari yako, hali umwi umbi, Iyo jatira buyo manza ago au wajindi buyo jishonto wabika buyo manza ago ari umi umbi jatira wabona yabu ya uyeleve ni gorogo palimi bunji wabantu aba verete igwe inja uyabu tenezi ama sena aindeni masimpe mamileza watondezia chinzi chomwabona sunumasibu za mwabona mtu na mwabona jesu jesu kasimpizi ya jiri agwe Otutu tambara tulikidwe awa, jindi bunanige obu, nubuli alindime, ndabika manga angu, hatu tambara otu. Ugomba, utileza singuzu, lagati baga kusya, uzwa, mubili, wapauru tutambara, na hatu sila. Mbaba abo baga fide, kavela babu sigwa, mbabo, oguno, bali muntenda, baga pukaigwa, baga ponesegwa. Mulinda bona muga wison, wimwi awa, ikuti, utaligi indi jilanfu ya inda, wawali kuswa maningi imaloa, yarufu, utibi, nyaga inda, ngoyu mpali sunumasigu, madogo tela, baga mupabuyo maora agupona, ngoyu ulimwi sunumasigu. Wazunguru kagonse, winda ogunu, bale mabofu, masunkuta, mauru chaya, fituzi onse, bao, ulimwi, zilumbo zipona sunumasigu. Bambo nzi, tibo, Yesu Kristo lapona. Umbobuja gwenya sunu abu ya miaga. Oye mtu waswa agupa bumboni. Kaindi kainda. Ansi ogia oyo waga jisi ga suntu. Oyo waga ajisi. Iwa miaga yonsi. Suntu zionse alimu jindi. Ibu yoto mwe umusu angano. Elio agu bagarigo. Ibu tandila miaga. Ili magumi obiro ya inda. Tanabete agu suntua. Uzita elio. Oyo ngumi. Wazuru ziri kumi. Walo msirisi. Amen. Kulaponya. Lino. Mutanone zegui. Ibuyo arusho mwambuli wa mwana. Mjengruge. Kugaruvali. Amujale mesu anu. Aguruba. Kuti. Muli. Mujigombero eji. Amujale mesu anu. Aguruba kuti. Ulibantu. Umbali yanu. Agulanga. Kuli jesu akupona. Amulange kuli jesu lino. Akupona. Wagangurua. Mujui. Aleluya. Kutibuyo yabo. Langa akupona. Oh, langa akupona mugesu wangu, upona, langa kuli jesu, eno, akupona, wakarungurua, mutwi, aleluya, mkutibyo yebo, langa akupona. Amujare meso anu, amuntu, amujare meso anu, zintu, zimu zunguru gide, erio, amulange, winda, murushomo, iwanu, kuli jesu kristo, akuzibaguti, wakayaswa, kambo, kanso togozi, winda, mwigunda, yawe, wakapone segwa. Mwami Jesu, mulibantu aba, mboba paira, alimi, babi kamanza abo, ali umi aumi, ero sebo tu, kuhuisha guti, kuhuhi mugusu, kwa Jesu Kristo, mumi, wagabuga, mujimu jamu ya usalala, kuchugulida, masesege, umio Yesu, uyubununa, kulindiswe, uyandisha iwesu, agu, tushomezia, iuti, uyotupa, uyandisha, wamio Yesu, utina inga, tuwa shomabuyo, Baal miyabanagasi babi kamanza abo ali umwaumbi balapaira kambo tuliba sijisi nina babu wami bwareza tuliba bunyina babajisi ba Jesu Kristo Ereo satani toku sigila mkuzundigizia basina ya mwami Jesu walondi panga ngongwe utenda ibu kusya ibu jiswa ngongwe utenda ukusya kusumba uzya Walomu sundi. Lino tuwakuzundigizia muzinaria Jesu Kristo. Iguti uswemu bantu haba. Satan. Ijuliareza. Iyaiburua. Lila parura. Lila kusia kusumba uzia. Lila kusia kujiswa. Aguleta wangu nuka. Ulondo gede. Tuwakomba kutimu ya usalala. Yowita abantu haba. Akubapa inguzu. Yarushomo. Yarushomo iguti. Igushu wa Kristo. Ugonja ikujita zionse. Uliwano. Wajipa. Mwami. Ndatapatila kujiswa gonse. Ndatapatila marwazi onse. Ndatapatila kutashuma gonse. Musina lia Jesu Kristo. Akubeguti muya usalala. Zidirisi ejo. Towamba. Akufumpa. Binda mubu yagi obu. Akufuna mtu onse. Mubu si wabulezi. Amutamige manza anu lino. Akumunumba isya. Na mwamba jamu lao kubagabotu akuponesegwa. Muzina ya Jesu Kristo.